This message, That Day on Calvary, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, September 25, 1960, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Lo myalezo ngalamini eCalvary kamzalwane uWilliam Marion Branham washunyelwa ngesiNgesi kusasa ngecawe ngoSeptemba 25, 1960, kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, USA.
Thank you, Brother Neville. God bless you, Brother Neville. Thank you very much. Good morning, friends. It's a privilege to be here at the Tabernacle again this morning to serve the Lord in the way of preaching the Word and praying for the sick. And I am very grateful for this day.
Enkosi mzalwane uNeville. UThixo akusikelele, mzalwane uNeville. Enkosi kakhulu. Molweni sihlobo. Kulichamu ukuba lapha emnqubeni kwakhona kulentsasa ukuza kukhonza inkosi ngendlela yokushumayela ilizwi nokuthandazela abagulayo kwaye ndinombulelo omkhulu ngale mini.
And I was amazed just as I come in, a brother walked up and said, I don't want to be like the unworthy leper that was healed. It's Brother Wright. I prayed for him and the Lord has healed him completely.
Kwaye bendimangalisiwe nje ngexa ndingena umzalwane unyukile waze wathi andifuni kuba njengoneqhenqe ongafanelekanga owayephilisiwe ngumzalwane urayiti bendimthandazele yaze inkosi yamphilisa ngokupheleleyo.
And he came up weeping to shake my hand and say that he would want to thank the Lord for being healed. He wanted to return and give thanks. It's all gone. He's perfectly well now. We are grateful for those testimonies.
Waze weza elila ukundibamba isandla. Waze wathi ebefuna ukubulela inkosi ngokuba ephilisiwe. Befuna ukubuya enze umbulelo. Kumkile konke uphile ngokugqibeleleyo ngoku. Sinombulelo ngobo bunqina.
And Charlie, you and Brother Jeffries, if you wish to, come up here and take these seats up here. And you're more than welcome, so you won't have to stand. The other brother there, Brother Woods, just come up here. There's a couple of places here on the bench, so you won't have to stand up. I believe a couple of places here. And yes, you could be more than welcome to come and take these places.
Why, Charlie, wena nomzalwane uJeffries, ukuba niyanqwenela. Izani phezulu apha nize kuthabatha ezi zitulo phezulu apha kwaye ningaphezu kokuba namkelekile ukuze kungafuneki nime omnye umzalwane phaya nomzalwane uWood. Izani nje phezulu apha nantsi encinci indawo ezimbalwa apha esitulweni kuze kungafuneki nime. Ndiyakholwa indawo ezimbalwa apha kwaye ewe ningaba ngaphezu kokwamkeleka ukuza kuthatha ezi ndawo.
We are glad to, I believe it was said one time, I was happy when they said unto me, God bless you.
I'd like to be closer to the preacher.
Thank you. I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord.
Amen.
That's the Christian's privilege and joy to go to the house of the Lord.
Sivuyile uku ndiyakholwa kwathiwa ngelinye ilixa. Ndavuya bakuthi kuThixo akusikelele, mzalwane. Enkosi. Ndavuya bakuthi kum masiyeni endlwini yenkosi. Elo licham novuyo lomKristu ukuya endlwini yenkosi.
Looking around, seeing so many of my friends in this morning, I am highly elated over this. I'm glad to see Brother and Sister Dawkins here from Ohio. I see Brother and Sister Armstrong back there all the way from Ohio. God bless you all too.
Ndijonga-jonga. Bona abaninzi babahlobo bam bekho ngale ntsasa. Moya wam uphezulu kakhulu yile nto. Ndiyavuya ukubona umzalwane nodade uDouch apha besuka eOhio. Ndibona umzalwane nodade uArmstrong emva phaya yonke indlela ukusuka eOhio. Thixwani sikelele nonke nani.
And, oh, just looking around, you see so many, it'd be kind of hard to get all their names. Sister Hoover, we're glad to see you in this morning from down in Kentucky. And Charlie and Nellie, Brother Jeffries and his family, and just so many in from out of the city.
Kwaye, oh, ndijonga jonga nje, ubona abaninzi, kunganobunzima ukufumana wonke amagama abo. Dade uHoover, siyavuya ukukubona ukho ngalentsasa ukusuka ezantsi eKentucky noCharlie noNelly, umzawane uJeffries nosapholo wakhe, nabaninzi nje abakhoyo abasuka ngaphandle kwesixeko.
So we're expecting a great time in the Lord this morning. Expecting God to meet us in a
Amen.
Way to bless our souls
Hallelujah.
And to minister to us the things that we have need of.
Ngoko silindele ixesha elikhulu enkosini ngalentsasa. Silindele uThixo ahlangane nathi ngendlela yokusikelela imiphefumulo yethu nokulungiselela kwizinto esizidingayo.
And as I view around over the place, if I go to call in all my friends around here, I take most of the morning saying different ones.
Kwaye, njengoba ndibona jikelele indawo, ukuba ndiya kubabiza bonke abahlobo bam abalapha, ndiya kuthatha ubuninzi bentsasa, ndibiza abohlukileyo.
Makes me feel good to get back to church to see all the people in. Get to meet. What will it be when we get to heaven? And we meet there for that great time of everlasting, eternal fellowship together around the throne of God and the
Amen.
Very blessings that we have all cherished.
Indenza ndizive kamnandi ukubuya ebandleni, ukubona bonke abantu bekho, sifumane ukuhlangana. Kuya kuba yintoni xa sifika ezulwini, ze sihlangane apho ukwenzela elaxesha likhulu likanaphakade, ubudlelwane banaphakade kunye. Singqonge itrone kaThixo kwakunye neentsikelelo esizonwabeleyo sonke.
We there will be made unto his likeness and in his image and with his spirit upon us to worship and serve him for all eternity. Never to grow tired.
Si phaya siyakwenziwa ngokomfuziselo wakhe nomfanekiselo wakhe nomoya wakhe uphezu kwethu. Ukunqula nokumkhonza unaphakade wonke singasokuze sidinwe.
Just think there's not anything that you can think of that you like to do, but what once in a while you tire in doing it. Charlie, I guess you and I would squirrel hunt more than anything that we like to do in the way of that, but you know, you get tired doing it.
Fane nje ucinge. Akukho nanye into ongacinga ngayo othanda ukuyenza, kodwa kubekho ixesha odinwayo ukuyenza. Charlie, ndiyaqikelela mna nawe, sizingele onomatse ngaphezu kwayo nantoni esithanda ukuyenza, kolo hlobo lokwenza, kodwa uyazi, uyadinwa kukuyenza.
And I like to hike, get into the mountains and just hike, but I get tired sometimes, you want to do something else.
Kwaye ndiyakuthanda ukunyuka intaba, ndiye ezintabeni zenje ndinyuke intaba, kodwa ndiyadinwa, ngelinye ilixa ufuna ukwenza enye into.
And I like to drive. Sometimes I get feeling kind of tired and wore out and nerves on edge. I'll just jump my car and take out and hold to the steering wheel going down the road singing, I'm so glad that I can say I'm one of them or something.
Kwaye ndiyakuthanda ukuqhuba. Amanye amaxa ndizifumana ndiziva ndidiniwe obekile nemithambo yengqondo isekupheleni ndiyakutsiba nje ndingene emotweni yam ndimke ndibambelele kwivili lokuqhuba ndisihla ngendlela ndicula ndiyavuya ukuba ndingatsho ukuba ndingomnye wabo okanye into ethile.
Just gripping that wheel and singing and stomping my foot and shouting and well after a while I get tired. And then I return back home, start something else.
Ndibambelele nje kwela vili, ndicula, kwaye ndixhentsa unyawo, ndikhwaza, kwaye kuhle, emveni kwethuba, ndiyadinwa, ze ndibuyele ekhaya, ndiqale enye into.
But when we get to worship in God in that new kingdom, there'll never be a tired moment. Just will always be a blessing, just on and on.
Kodwa xa sifumana ukunqula uThixo kobo yabo kumkani butsha, akusayi kubakho ilixa lokudinwa nje iyakusoloko iyintsikelelo nje oko.
Of course we'll be changed then. We'll not be like we are now. We'll be different creatures than we are at this time. So we are happy.
Kodwa kakade siyakube sitshintshiwe ngoko. Asisayi kuba njengokuba sinjalo ngoku. Siyakuba ngabohlukileyo, izidalwa ezahlukileyo kunokuba sinjalo kweli xesha. Ngoko sonwabile.
I was just thinking, I don't know whether I recorded this or not. Brother Charlie, some time ago, I was down in Kentucky with him, and he said, Brother Bram, you think in the millennium you and I will squirrel hunt? I said, I don't think so, Charlie.
Bendicinga nje, andiyazi nokuba ndakhe ndayenza, ndakucaphula oku okanye hayi. Umzane uCharlie, ngelinye ixesha elidlulileyo, ndandisezantsi eKentucky kunye naye, waze wathi, Mzane uBrenham, ucinga kwiwaka leminyaka, wena nam siyakuzingela onomatse? Ndathi, andicingi njalo, Charlie.
He said, well, we liked it so well, said, you think we will when we get in the millennium? I said, no, won't be nothing killed in the millennium.
Wathi, kuhle, besikuthanda kakuhle kangako. Wathi, ucinga ukuba siyakukwenza xa sifika kwiwaka leminyaka? Ndathi, hayi, akuyi kubakho nto ibulawayo kwiwaka leminyaka.
And he said, well, we just liked it. I said, Charlie, what if I could convince you that one time you were a hog and you had raised to a higher being, to being a human being, would you ever want to go back and enjoy the pleasures of a hog? He said, no.
Was the word, kuhle, besikuthanda nje, that Charlie, ukuba benjino kukujika ingqondo, ukuba ngelinye ixesha wawuyihagu. Waze wanyukela kubuntu obungasentla ekubeni ngumntu. Ungakhe uye ufune ukubuyela emva uze onwabele iziyolo zehagu. Wathi, hayi.
I said, see, you'd be so much higher than the hog now you're human. You never want to be a hog anymore. I said, I multiply that by 10,000. That's what you'll be when you're changed from here to what you will be.
Amen.
You'll never want to be human again.
Ndathi, uyabona, uyakube ungasentla kangako kwihagu ngoku, ungumntu, awunakuze ufune ukuba yihagu kwakho. Ndathi, ngoku, phinda-phinda oko ngamawaka alishumi, kwaye yiloo nto oyakuba yiyo ukusuka apha ukuya kwinto oyakuba yiyo. Awunakuze ufune ukuba ngumntu kwakho.
That's right, it'll be something different. I'm so glad just for the thoughts of it, knowing that someday we will climb higher.
Kunjalo kanye, kuyakuba into eyahlukileyo. Ndiyavuya nje kwangengcinga zayo. Ndisazi ukuba ngamini ithile, siyakunyukela ngasentla.
Well, now, if the Lord is willing, next Sunday, which will be about, then I'm going to leave to go out into Wyoming with a good friend, or out into Idaho with a good friend of mine, Brother Minor Argan Bright, Brother Clayton Sonmore, the Christian businessman.
Kuhle, ngoku, ukuba ingosi iyathanda, kwicawe elandelayo, eyakube inge, ngoko, ndiyakuhamba ukuphuma ukuya eWyoming, nomhlobo olungileyo, okanye phandle eIdaho, nomhlobo wam olungileyo. Umzalwane uMina Arganbright, umzalwane uClade Sanmore, amadoda angosomashishini angamaKristu.
Next week, week after next, it is now the 7th, I'm to be in Dallas, Texas, at the Voice of Healing Convention. And my speaking night is the 7th.
Kwiveki ezayo, kwiveki elandela ezayo, iyakube, umhla wesixhenxe. Ndimele ukuba seDallas, eTexas, ingqungquthela yelizwi lempiliso, kwaye ubusuku bokuthetha kwam ngumhla wesixhenxe.
And then I return back to go over into Idaho with Brother Argan Bright and the Christian businessman. And maybe have one night at Minneapolis before we leave. And then one Christian businessman's breakfast.
Zeke, ndibuye. Ukuya ngaphaya eIdaho nomzalwane uArganbright namadoda angosomashishini angamaKristu, kwaye mhlawumbi sibe nobusuku obunye eMinneapolis phambi kokuba simke. kunye nesidlo sakusasa esinye samadoda angosomashishini angamaKristu.
The Lord is willing, next Sunday morning I want to be back here at Tabernacle again.
Amen.
And if that's permissible and be the will of the Lord, and I want to speak on the subject of the whirlwind in the wind, if the Lord is willing. It seemed to be on my heart all week.
Inkosi ithanda, kwintsasa yecawa elandelayo, ndifuna ukubuyela apha emnqubeni kwakhona, kwaye ukuba oko kuyavumeleka kwaye kuyintando yenkosi, kwaye ndifuna ukuthetha ngomxholo, ugqithelo kumoya, ukuba inkosi iyathanda. Kubonakele kusentliziyweni yam yonke iveki.
And the other morning, real early, about 4 o'clock in the morning, I waked up and I got this thought, that day on Calvary. And I want to speak on that this morning. That day on Calvary.
Kwaye, genye leya intsasa, ekuseni kakhulu, malunga nentsimbi yesine kusasa, ndavuka, ndafumana lengcinga, ngala mini eCalvary. Kwaye, ndifuna ukuthetha ngoko kule ntsasa, ngala mini eCalvary.
And now for this reading, let's turn now in our Bibles in the Scripture to the Gospel of St. Matthew at the 27th chapter.
Kwaye ngoku, ukwenzela oku kufunda, masityhileni ngoku, kwiiBhayibhile zethu, kwisibhalo, kwivangeli yongcwele uMateyu, kusahluko samashumi amabini anesixhenxe.
And we'll begin with the 27th verse and read a portion of this Scripture to get our backgrounds, and then we'll start right away, and after the preaching service, then we're going to have prayer for the sick.
Kwaye, siyakuqala kumqolo amashumi amabini anesixhenxe, ze sifunde indawo yesisibhalo, okufumana intshayelelo zethu. Emva koko, siqalise kanye ngoko, kwaye emva kwenkonzo yokushumayela, ngoko siza kuba nomthandazo ukwenzela abagulayo.
And all since the last time here, just bringing back in pattering of my new type of ministry, I had more return testimonies from that meeting than I have in any for a long time.
Kwaye, oh, ukusukela kwixesha lokugqibela apha, ukubuyisa nje, kwaye nokufanikisela ulungiselelo lwam olutsha, ndifumene obungaphezulu obungqina obubuyayo kulaa mhlangano kunokuba ndikhe ndanabo ixesha elide.
Amen.
There's something about that you must contact the person.
Amen.
Regardless of how much supernaturally shown. But see, healing has to lay upon the individual's faith.
Kuko into malunga nokuba kufuneka umchukumise umntu. Akukhathaliseki nokuba angakanani amandla angaphezu kwendalo abonakaliswayo. Kodwa, uyabona, impiliso kufuneka ihlale phezu kokholo lwalo mntu.
Now if the individual has faith and they see like the Holy Spirit go over the audience and say certain things happen, and that you're such and such a name and you come from such a place and a certain thing that you've done and it will be this way, and see all of it happen just that way, yet the individual sitting there should look up and say, that has to be God, I accept my healing.
Ngoku ukuba lo mntu unokholo, kwaye babone njenge umoya oyingcwele uhamba phezu kwesihlwele uze uthi ezithile nezithile izinto zenzekile, kwaye oko unguzi banibani igama, kwaye uvela kwethile indawo kunye nokuthile into oyenzileyo, kwaye kuza kuba ngale ndlela, kwaye babone konke oko kusenzeka nje ngola ndlela, kube umntu ngokwakhe ehleli phaya umele kukukhangela phezulu athi, oh, kuya kumele ibe nguThixo, ndiyayamkela impiliso yam.
But instead of that, the individual says, lay hands on me and pray for me, so I'll be healed. But that's the way we're taught here in America, and so to believe that, and that's certainly scriptural.
Kodwa, endaweni yoko, umntu ngokwakhe uthi, beka izandla kum, undithandazele, ukuze ndiphiliswe. Kodwa indlela esifundiswe ngayo leyo apha eMelika kwaye ngoko ukukholwa lonto kwaye oko ngokuqinisekileyo sisibhalo.
But now we find in Africa and different places, just let something like that happen, the whole audience reaches right up at one time, accepts her healing. Because they haven't been taught nothing. See, they haven't even been taught healing.
Kodwa ngoku, sifumanisa, e-Afrika nendawo ezahlukileyo, nje ukuba kwenzeke into enjalo, isihlwele sonke, siyenyuka sonke ngaxeshanye, samkele impiliso yaso, ngokuba abakafundiswa nto, uyabona, abafundiswa ngqo nempiliso.
And then when they see that, they know that there's a God that lives. And if he lives, he's supreme and he heals, and that's it. Because the basis has already laid the foundations that he is a healer and heals the people.
Kwaye, xa bebona okuya, bayayazi ukuba kukho uThixo ophilayo. Kwaye, ukuba uyaphila, ungongameleyo. Kwaye, uyaphilisa. Kwaye, yiloo nto. Kokuba isiseko sele sondlaliwe iziseko sokuba ungumphilisi kwaye ephilisa abantu.
Then when they see his presence working through his church, then they say that settles it. That's all we need. But we've been taught laying hands on the sick and things like that. That's the reason it doesn't work so good in America.
Ngoko, xa bebona ubukho bakhe busebenza ngebandla lakhe emva koko bathi oko kuyazalisekisekile kuko konke esikudingayo kodwa sifundiswe ukubeka izandla kwabagulayo nezinto ezinjalo naso isizathu ingasebenzi kakuhle kangako eMelika.
Now remember, next Sunday morning, the Lord willing, Brother Neville will announce it, of course.
Amen.
A whirlwind in the wind.
Koko kumbula kwintsasa yecawe elandelayo inkosi ithandile umzalwane uNeville uza kuyazisa kakade kwaye uhithelo kumoya.
Now, I've given you a little time to turn in your scriptures to Matthew 27. Let's begin reading at the 27th verse of St. Matthew's Gospel. Now, let's listen close to the reading.
Ngoku, bendininika ixesha elincinane lokutyhila izibhalo zenu. KuMateyu wamashumi amabini anesixhenxe, masiqale ukufunda kumqolo wamashumi amabini anesixhenxe wevangeli yongcwele uMateyu. Ngoku masimamele kufutshane ekufundweni.
And the soldiers of the governor took Jesus into the common hall and gathered unto him the whole band of soldiers. And they stripped him and put on him a scarlet robe.
Aza amasoldati erhuluneli amthabatha uYesu amsa endlwini yerhuluneli alihlanganisela phezu kwakhe ibutho lawo liphela amhluba amnxiba ingubo ebomvu.
And when they had plaited a crown of thorns, they put it on his head and a reed in his hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews.
Aluka isitsaba ngameva, amthi jize ngaso entloko, abeka nengcongolo kwesakhe isandla, awa ngamadolo phambi kwakhe, adlala ngaye, esithi, kumkani wamaYuda.
And they spit upon him, and took the reed and smote him on the head.
Amjicela, ayithabatha ingcongolo, ambetha entloko.
After that they had mocked him, they took the robe off from him and put on his own raiment on him and led him away to crucify him.
Akuba edlale ngaye, amhluba ingubo leyo, amambathisa kwezakhe ingubo, amhola, aya kumbethelela emnqamlezweni.
And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon, by name. Him they compelled to bear his cross.
Ateke ekuphumeni, afumana umntu waseKirene, ogama linguSimon, anyanzela lowo ukuba awuthwale umnqamlezo wakhe.
And when they were gone unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull, They gave him vinegar to drink mingled with gall. When he had tasted thereof, he would not drink.
Athi akufika ndaweni kuthiwa iGolgotha, oko kukuthi yindawo yokhakhayi, amnika iviniga iphithikezwe nenyongo ukuba asele. Wathi akuyiva akavuma ukuyisela.
And they crucified him and parted his garments and cast lots that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, they parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots.
Athi akumbethelela emnqamlezweni abelana ngeengubo zakhe esenza amaqashiso ukuze kuzaliseke okwathethwa ngumprofeti, babelana ngeengubo zam benza amaqashiso ngesambatho sam.
Sitting down, they watched him there and set over his head an accusation written, "This is Jesus, the King of the Jews."
Ahlala phansi, amlinda khona apho. Babeka ngaphezu kwenhloko yakhe ityala lakhe libhaliwe kwathiwa, "Lo nguYesu, uKumkani wamaYuda."
Then there were two thieves crucified with him, one on the right hand and the other on the left.
Gogo, kwaye kukho izihange ezibini zibethelelwa naye eminqamlezweni, esinye ngasekunene nesinye ngasekhohlo.
And they that passed by reviled him, wagging their heads and saying, "Thou that destroyed the temple and buildest it in 3 days, say thyself, if thou be the Son of God, come down from the cross."
Bamnyelisa ke bona abadlulayo, behlunguzela iintloko zabo, besitsho ukuthi, "Wena uchitha itempile, uyakhe ngeentsuku ezintathu, zisindise. Ukuba ungunyana kaThixo, yihla emnqamlezweni."
Likewise also the chief priests mocking him with the scribes and elders said, "He saved others, himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross and we will believe him."
Ngokukwanjalo ke, nababingeleli abakhulu bedlala ngaye, benabo ababhali namadoda amakhulu, bathi, "Abanye wabasindisa, yena ngokwakhe akanakuzisindisa. Ukuba ungukumkani kaIsrayeli, makehle kaloku nje emnqamlezweni, sokholwa nguye."
He trusted in God. Let him deliver him now. If he will save him, for he said, "I am the Son of God."
Wakholosa ngoThixo, makamhlangule kaloku nje ukuba uya kumsindisa, kuba wathi, "Ndingunyana kaThixo."
The thieves also which were crucified with him cast the same in their teeth, in his teeth.
Saye ke nezihange ezibe zibethelelwe emnqamlezweni naye, zimngcikiva kwangokunjalo, kwangokunjalo.
Now, from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour. About the ninth hour Jesus cried with a loud voice saying, "Elala, Elala, lama sabachthani." That is to say, my God, why hast thou forsaken me?"
Kuthe ke kuthabathele kwilixa lesithandathu, kwada kwesa kwilixa lesithoba, kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba. Ke kaloku malunga nelixa lesithoba, wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu esithi, "Eli, Eli, lama sabachthani," oko kukuthi, "Thixo wam, Thixo wam, undishiye ngani na?"
Some of them that stood there, when they heard that, said, "This man called for Elias." And straightway one ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave him to drink.
Inxenye ke yababemi khona yakuva yathi, "Lo mntu ubiza uElia." Wesuka kwa oko omnye wagidima wathabatha imfunqa wayizalisa ngeviniga wayifaka engcongolweni wamseza.
The rest said, let be, let us see whether Elias will come and save him.
Batheke bona abanye, khawuyeke sibone ukuba u-Eliya uza kumsindisa na.
Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. The graves were opened, and many bodies of the saints that slept arose and came out of the grave after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many.
Utheke uYesu ephinde wadanduluka ngezwe elikhulu, wawukhupha umoya wakhe, lasuka ikukhuselo lengcwele laqazuka kubini lithabathele phezulu lesa phansi. Umhlaba wanyikima, namawa acandeka, mangcwaba avuleka, zathi izidumbu ezininzi zabangcwele ababelele zavuka, baphuma emangcwabeni emveni kokuvuka kwakhe, bangena kuwo umzi ongcwele, babonakala kuninzi.
Now when the centurion and they that were with him watching Jesus saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying, truly, this was the Son of God.
Ke kaloku umtheteli khulu, nabo babelinda uYesu naye, bakubona ukunyikima oko, nezo zinto zenzekileyo, boyika kakhulu, besithi, inyaniso, lo ebengunyana kaThixo.
Let us bow our heads just a moment for prayer.
Masithobiseni iintloko zethu. Nje umzuzwana senzele umthandazo.
Lord, we know that thou art God, and it, after reading this sacred and holy word, we can still see that your nature has not changed. You are always God.
Nkosi, siyazi ukuba wena unguThixo. Kwaye emveni kokufunda eli lihloniphekileyo lingcwele ilizwi, sisabona ukuba imvelo yakho ayikaguquki, usoloko unguThixo.
And it seemed like that Jesus was not going to have any help, that he was taken by wicked hands and must hack to pieces and spit upon and mocked and hanging on the cross, bleeding, dying.
Kwaye, kwakubonakala ngathi uYesu akazi kufumana naluphi uncedo, ukuba wayethatyathwe zizandla ezikhohlakeleyo, waxatyelwa, waba ziziqwenga, bamtshicela, bamngcikifa, ejinga emnqamlezweni, esopha, esifa.
And seemed like there was no help nowhere. Even he cried himself, my God, my God, why hast thou forsaken me?
Kwaye kubonakala ngathi akukho ncedo naphi na nangoko de wakhala yena ngokwakhe, Thixo wam, undishiye ngani na?
But you act in the moment that when nothing else can act.
Kodwa wena, wenza into ngelixa apho kungekho nto ingenza nto.
We are given to know, Lord, that if we have any rivers that we cannot cross, if we have any mountains we cannot go through, God specializes in doing things that others cannot do.
Sinikiwe ukuba sazi, Nkosi, ukuba sinemilambo esingenako ukuyiwela, ukuba sineentaba esingenako ukuphinyela kuzo. UThixo ugqwese ngokwenza izinto abanye abangenako ukuzenza.
You are a specialist on the job. For you know the reason of that day on Calvary. You being God the infinite one knew this hour must come.
Uyingcaphephe emsebenzini ngokuba wawusazi isizathu salamhla eCalvary. Wena ekubeni unguThixo ongena siphelo bawusazi ukuba le yure imele ifike.
But when it was fulfilled, then you showed you were God. You showed who was boss.
Kodwa xa yazalisekayo, ke ngoko wabonakalisa ukuba unguThixo. Wabonakalisa ukuba ngubani ophetheyo.
You shook the earth and the saints that slept in the ground come out. You blackened the sun in the night as the darkness of night, showing that you were God, but you seemed to be silent so long.
Wawuzamazamisa umhlaba, nabangcwele ababelele emhlabeni baphuma, wenza mnyama ilanga ebusuku, njonga bumnyama bobusuku, ubonisa ukuba unguThixo, kodwa wabonakala ngathi uthule ixesha elide kangako.
Let us from this draw this conclusion that as long as we are walking in the Spirit, led by the hand of God, no matter what seems to be wrong, yet we are facing Calvary, God will speak in the right hour, at the right time.
Masithi, okuphuma koku, senze oku kuhlanganiswa kwentetho. Ukuba okoko nje sihamba kumoya, sikhokhelwa sisandla sikaThixo, nokuba yintoni ebonakala ingundonakele, nangoko sijonge eCalvary, uThixo uza kuthetha ngeyure echanekileyo, ngelixa elichanekileyo.
Now, Father God, we would ask forgiveness of our sins and our trespasses. We would ask for your Spirit to lead us. Lead us as the dove led the lamb.
Ngoku, Thixo bawo, siyakucela uxolo ngezono nesigqitho zethu. Siyakucela umoya wakho usikhokhele. Sikhokhele njengokuba ihobe lakhokhela imvana.
Let us be obedient to whatever may befall us, knowing this, that God works all things well, and know that it'll be all right.
Masibe ngabathobelayo nakuyo nantoni na engasahlela, sisazi oku ukuba uThixo usebenza zonke izinto zibenhle, sazi ukuba konke kuza kulunga.
Be with us today in this service. We pray that you'll save those who are in condition to be saved and are seeking for salvation. Fill those with eternal life who are seeking such.
Iba nathi namhlanje kule nkonzo, siyathandaza ukuba usindise abo bakwisimo sokusindiswa, kwaye bafuna usindiso. Gcwalisa abo ngobomi obungunaphakade abafuna okunjalo.
We pray that you'll heal those that are sick and afflicted,
amen,
that have come seeking healing.
Thank you, Lord.
And we'll praise thee for it. We ask it in the name of your Son, our Savior, Jesus Christ. Amen.
Siyathandaza ukuba uphilise abo bagulayo nabaxhwalekileyo, abazileyo befuna impiliso, kwaye siyakukudumisa ngalonto. Sikucela oko egameni lonyana wakho, umsindisi wethu, uYesu Kristu. Amen.
Now in the speaking this morning, we wish to call your attention to the text chosen to speak from that day on Calvary.
Ngoku, ekuthetheni kulentsasa, sinqonela ukutsala ingqwalasela yenu kule tekisi ndikhethe ukuthetha ndisusela kuyo ngala mini eCalvary.
It seems like it would be a little out of season. This should be on Good Friday. Calvary should be remembered every day.
Kubonakala ngathi kungaba kancinci ngaphandle kwexesha layo. Oku kumele ukuba ngolwesihlanu olungileyo. iCalvary imele ukukhunjulwa yonke imihla.
And we've heard so much about it, read so much about it. Preachers have preached on it since the beginning of time. Singers have sang of it through the ages. Prophets foretold it 4,000 years before it ever happened. And the prophets of this day point back to when it did happen.
Kwaye, sive kangako ngayo, safunda kangako ngayo, abashumayeli, bashumayele ngayo, sukela ekuqalekeni kwexesha iimvumi ziculile ngayo kwizigaba abaprofeti bayixela kwangenxa engaphambili amawaka amane phambi kokuba ibe iyenzeka kwaye abaprofeti balomhla bakhomba emva xa yenzekayo.
It's such an important day. It's one of the most important days of all the days that God ever let dawn on the earth.
Ungonjalo kubaluleka umhla. Yenye yemihla ebaluleke kakhulu kuyo yonke imihla uThixo wakhe wavumela ukusa phezu komhlaba.
And if it's so important to the human race, Calvary, I think it's good for us to go back and examine and see just what it means to us.
Kwaye ukuba ubaluleke kangako kuhlanga loluntu iCalvary ndicinga ukuba kusilungele ukubuya umva siyihlole sibone nje ukuba yintoni intsingiselo yawo kuthi.
For I'm sure at this late hour that we're living we are seeking every importance of God that we can know.
Ngokuba ndiqinisekile kule yure isemva siphila kuyo sifuna konke ukubaluleka kukaThixo esingakwazi.
All that we can find out, we are here to learn of it, to see what is for us and what God has done for us, and see what He's promised to do for us.
Nako konke esingakufumanisa, silapha ukuza kufunda ngako, sibone ukuba yintoni eyeyethu, nokuba yintoni uThixo asenzele yona. Nokubona ukuba yintoni athembise ukusenzela yona.
And that's what we come to church for. That's why the preacher preaches. That's why he studies and meditates in the scripture and seeks for inspiration is because he is a public servant to God's people.
Kwaye yiloo nto esizela yona enkonzweni. Nako ekubangela umshumayeli ashumayele. Nako ekubangela afunde acamange ngezibhalo afune impembelelo kungenxa yokuba usisicaka sikawonke wonke kubantu bakaThixo.
And he's trying to find something that God would have to say to his people. Something that would help them.
Kwaye uzama ukufumana into eya uThixo aya kufuna ukuyithetha kubantu bakhe into eya kubanceda.
Maybe it might be condemn them in their sins, but would be a help to raise them up that they might forsake their sins and then raise up to serve the Lord. And ministers should seek these things.
Mhlawumbi ingaba ibagwebe ezonweni zabo, kodwa ibe luncedo ukubaphakamisa ukuze babe nokushiya izono zabo, baze baphakame ukuze bakhonze iNkosi. Kwaye abalungiseleli bamele ukuzifuna ezi zinto.
And this day being so important, one of the greatest days, let us look at three different things that day meant to us. We could take hundreds.
Kwaye lo mhla ungobaluleke kangako, omnye wemihla emikhulu, masijongene izinto ezintathu ezahlukileyo lamhla onentsingiselo ngazo kuthi.
But this morning I have just chosen three different vital things that we want to look at for the next few moments that Calvary meant to us.
Kodwa ngalentsasa ndikhethe nje ezintathu ezahlukileyo ezizezona zinto esifuna ukujonga kuzo kule mizuzwana elandelayo iCalvary enentsingiselo ngazo kuthi.
And I pray that it'll condemn every sinner that's present. That'll make every saint go on to his knees.
Thank you, Jesus.
That'll make every sick person raise his faith to God.
Hallelujah.
And walk away healed.
Kwaye ndiyathandaza oko kugwebe wonke umoni okhoyo kwenze ngamnye ongcwele aye emadolweni. Kwenze wonke umuntu ogulayo aphakamisele ukholo lwakhe kuThixo aze ahambe emke ephilisiwe.
Every sinner saved, every backslider come back and be ashamed of himself. Never saint rejoice and take new hope.
Umoni ngamnye sindisiwe, ngamnye uwileyo elukholweni abuye, abe nentloni ngesiqu sakhe, naye ngamnye ongcwele avuye, athathe ukubambelela ukutsha nethemba elitsha.
The one great important thing that Calvary means to us and the world is it settled the sin question. Once for all.
Into enye enkulu, into ebalulekileyo iCalvary eyithethayo ukuthi nakwihlabathi kukuba yaphelisa umbuzo wesono kwakanye.
Man was found guilty of sin. And sin was a penalty that no man could pay. The penalty was so great until there wasn't anyone that could pay the penalty.
Umntu wafunyaniswa enetyala lesono, kwaye isono yayisisohlwayo ekwakungekho mntu unokusihlawula. Isohlwayo sasisikhulu kangako de kwangabikho bani unokusihlawula isohlwayo.
I truly believe that God ordained it that way. That the penalty would be so great that no man could pay it, so he could do it himself. Now the penalty of sin was death.
Ndikholwa ngokunyanisekileyo ukuba uThixo wakumisela ngaloo ndlela, ukuba isohlwayo sibe sikhulu kangako ukuze kungabikho mntu unokusihlawula, ukuze ayenze ngokwakhe. Ngoku isohlwayo sesono yaba kukufa.
And we were all born in sin shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Therefore there was none of us that was worthy, or they could find no one on earth that was worthy.
Kwaye sonke sazalelwa esonweni, sabunjwa ebugwenxeni, seza ehlabathini sithetha ubuxoki. Ngoko ke kwakungekho namnye kuthi wayefanelekile, okanye babengenakufumana namnye emhlabeni owayefanelekile.
And sin did not start on the earth. Sin started in heaven. Lucifer, the devil, was a condemned creature for his disobedience before he ever struck the earth. Sin began in heaven, where God put the angels and so forth upon the same basis that he put human beings on. Knowledge, the tree of knowledge, the tree of life, and the tree of knowledge, where man could take his choice.
Kwaye, isono asizange siqale emhlabeni, isono saqala ezulwini, uLucifer. Umtyholi wayesisidalwa esiqalekisiweyo ngenxa yokungathobeli kwakhe phambi kokuba awele emhlabeni. Isono saqala ezulwini, apho uThixo wabeka iingelosi nokunye kwisiseko esinye awabeka abantu kuso: ulwazi, umthi wokwazi, umthi wobomi nomthi wokwazi, apho umuntu wayenokuthatha ukuzikhethela.
When Lucifer was given the preeminences to make his choice, he wanted something better than God had. That started the trouble.
Kwaye xa uLucifer wanikwa ukuba mkhulu, ukuba enze ukukhetha kwakhe, wafuna into engcono kunale uThixo anayo. Oko kwaqala ingxaki.
And there was a requirement for sin. The requirement was death. Death was the penalty.
Kwaye kukho umqathango ukwenzela isono. Umqathango yaba kukufa. Ukufa yaba sisohlwayo.
And that is, we could go into great details of this because I do not believe that there is but one death. There is one life.
Kwaye kukuthi besingangena kwiinkcukacha ezinkulu ngoku, ngokuba Ndikholwa ukuba kunye ukufa. Kukho ubomi obunye.
I believe a man that has eternal life can never die.
Amen. Praise the Lord.
I believe there is a complete annihilation of that soul that sins. For the Bible said, the soul that sinneth, it shall surely die. Not the man, the soul that sinneth. So Satan must surely die.
Amen.
To be completely destroyed.
Kwaye ndiyakholwa, umntu onobomi obungunaphakade akanakuze afe. Kwaye ndiyakholwa, kukho ukutshatyalaliswa okupheleleyo kwalo mphefumlo wonayo. Ngoba iBhayibhile ithe, umphefumlo owonayo uyakufa ngokuqinisekileyo. Hayi umntu, umphefumlo owonayo. Ngoko, uSathana umele ukuqinisekileyo afe, atshatyalaliswe ngokupheleleyo.
I disagree with the universalists that say that Satan will be saved. He sinned, and he's the originator of sin. And his soul sinned, and he was a spirit. That spirit shall be totally annihilated.
Amen.
There'll be nothing left of it.
Indlela endinganqinelaniyo nozwelonke othi uSathana uyakusindiswa. Wona kwaye ungumqali wesono. Kwaye umphefumlo wakhe wona kwaye wayengumoya. La moya uza kutshatyalaliswa ngokupheleleyo. Ungabikho nto ishiyekileyo yawo.
And when sin struck the earth, back in the beginning, like a sheet of blackness falling from the heavens, it literally paralyzed the earth.
Kwaye xa isono sakhahleleka emhlabeni, emva ekuqalekeni, njengeshiti lobumnyama busiwa buvela emazulwini. Ngokucacileyo salikhubaza ihlabathi.
It throwed every creature on the earth and all of God's creation in bondage. Man was under bondage of death, sickness, troubles, sorrows. All nature fell with it.
Salahlela sonke isidalwa emhlabeni nayo yonke indalo kaThixo ekukhonkweni. Umntu waba sekukhonkweni kokufa. Izigulo, ingxaki, insizi, yonke indalo yawa nayo.
Sin was an anesthetic that actually paralyzed the earth. And then we were set here hopeless because every creature on earth was subject to it. And everyone born on earth was subject to it.
Isono sabaliyeza lokuyobisa. Oko eneneni kwakukhubaza ihlabathi. Saze ke sabekwa apha kungekho themba ngoba sonke isidalwa emhlabeni sasiphansi kwalonto kwaye wonke uzelwe emhlabeni waba phansi kwalonto.
So it had to come from some place where there was no sin. It could not come from the earth. One of us could not redeem the other. It had to come from another.
Ngoko, kwafuneka ize ivela kwindawo. Apho kungekho sono. Ibingena kuvela emhlabeni. Omnye wethu, ebengena kukhulula omnye ngenhlawulelo. Bekufuneka ivele komnye.
Therefore, when man realized that he was separated from his God, he became a wonder. They wept. They cried. They toiled. They wandered about through the mountains and through the deserts, seeking a city whose builder and maker was God.
Ngoko ke, xa umntu waqondayo ukuba wayehlukanisiwe kuThixo wakhe, waba ngumbhaduli, balila, bakhala, babulaleka, babhadula ezindaweni, ukunqumla intaba, nokunqumla intlango. Befuna umzi umakhe nomenzi wawo unguThixo.
For he knew that if he ever got back in the presence of God, he could talk it over with him. But there was no way back. He became lost.
He didn't know which way to turn. So he just took out wandering, trying to find somewhere that he could find a way back to that place.
Ngoba wayeyazi into yokuba ukuba angeke abuyele kwakho ebukhweni bukaThixo, angayithetha ilunge naye. Kodwa kwakungekho ndlela ibuyelayo, waba ngolahlekileyo, akayazi ukuba aye kweliphi ca. Ngoko wesuka wahamba nje ebhadula, ezama ukufumana indawo apho angathi afumane indlela ebuyela kulaa ndawo.
Something on the inside of him told him that he come from a place that was perfect.
Okuthile ngaphakathi kwakhe kwamxelela ukuba uvela kwindawo egqibeleleyo.
There is not a person here in this visible audience this morning or in the audience of the magnetic tape where it'll go around the world. There's no one here or anywhere but what seeks for that perfection.
Akukho nomntu apha kwesi sihlwele sibonakalayo ngale ntsasa okanye kwisihlwele sekhasethi lemagnet apho liya kuhamba ijikeleza ihlabathi. Akukho nomnye apha okanye naphi na kodwa ngabafuna la ngqibelelo.
You get your bills paid, you think that'll settle it. When you got your bills paid, then there's somebody sick in your family. When the sickness gets all right, then you got more bills to pay.
Uhlawula amatyala akho, ucinge, oko kuya kuyiphelisa. Xa uhlawule amatyala akho, emva koko kubekho umntu ogulayo kusapho lwakho. Xa isigulo silunga, emva koko ube namanye amatyala ekufuneka uwahlawule.
The first thing you know, your hair is turning gray and then you want to be back young. And there's something all the time, constantly, because of that wave of sin.
Into yokuqala oyaziyo, iinwele zakho ziba ngwevu. Ngoko ufuna ukubuya ube mtsha kwakho, kwaye kukho okuthile lonke ixesha okuqhubekekayo, kwaye ngenxa yelaa liza lesono.
But in your heart, because that you seek for that, it shows that there is a perfection somewhere. Somewhere there's something.
Kodwa entliziyweni yakho, ngenxa yokuba ufuna okuya, kuyabonisa ukuba kukho ingqibelelo ndaweni ithile. Ndaweni ithile, kukho okuthile.
That's the reason many times today that a sinner is still wandering about. A beautiful young girl will cut off the locks of her hair to be popular, paint up her face to make her look pretty, put on clothes to show the form of her being.
Naso isizathu, amaxesha amanintsi namhlanje, esibangela ukuba umoni abe usabhadula ezindaweni. Entle intombi esentsha iyakucheba izihlwitha zenwele zayo, ukuze ibe ngodumileyo, iqabe ubuso bayo, ukuzenza ibukeke intle, inxibe impahla eziya kuveza ukumila kwayo.
Because it's the only thing that she can find. Finding somewhere to try to find something to come back to her. When she can cause man to whistle at her, wave at her, flirt with her. Young man will do the same thing to the woman. Try to make yourself attracted to her.
Ngenxa yokuba kuphela kwento angayifumana, efumana ndaweni ithile, ezama ukufumana into engabuyela kuye, xa enokwenza amadoda ambethele ukhwele, amphakamisele isandla, ambethele imehlo. Abatsha abafana baya kwenza loo nto inye kubafazi, azame ukuzenzela abe nomtsalane kuye.
Neighbors will build a house and fix it a certain way because it'll look a little better than his neighbor's place. It's all the time we are seeking for something, and something keeps going just a little above it.
Abamelwane bayakwakha indlu, bayilungisa ngendlela ethile, ngokuba iyakubonakala ingcono kancinane kunendawo yommelwane wakho. Injalo lonke ixesha, sifuna okuthile, kwaye okuthile kuhlala kunyukela nje kancinci ngasenhla kwayo.
The young lady will find another young lady is more popular than she. The neighbor will find a house that looks better than his. The woman will find another woman dressed a certain way that looks better than she does.
Inenekazi eliselitsha liyakufumanisa ukuba elinye inenekazi eliselitsha lidume ngaphezu kwalo. Ummelwane uyakufumana indlu ekhangeleka ngcono kuneyakhe. Umfazi uyakufumana omnye umfazi unxibe ngendlela ethile ekhangeleka ngcono kunaye.
It's something in us that's seeking out for something, and it shows that we are lost.
Kokuthile ngaphakathi kuthi okufuna ngaphandle okuthile kwaye kuyabonisa ukuba silahlekile.
We want to find that something that'll bring us to that satisfaction, that'll fill that spot of hunger in there, but seems like we can't find it.
Sifuna ukufumana la nto iyakusibuyisela kokuya kwaneliseka. Okuya kuzalisa la ndawo ilambileyo ngaphakathi phaya. Kodwa kubonakala ngathi asinakuyifumana.
Human beings tried it through the ages. They wept for it. They cried. They done everything that they know how to do, but still they didn't find it. Wandering about through the world.
Abantu bayizama kwizigaba. Bayililela. Bakhala. Benza yonke into abayaziyo. Kodwa nangoko zange bayifumane, bebhadula ezindaweni benqumla ihlabathi.
Finally one day, that's that day of Calvary. There was one came down from glory.
Yes.
One by the name of Jesus Christ, the Son of God, who came from glory, and Calvary was formed. That was the day that the price was paid. And sin question was settled forever. And it opened up the way unto this thing that we're hungering and thirsting for.
Ekugqibeleni, ngenye imini, yila mini ye Calvary, kwakukho omnye wehla evela ebuqhaqhawulini, omnye ogama linguYesu Kristu, unyana kaThixo, owehla evela ebuqhaqhawulini, yaze iCalvary yenziwa. Yayila mini ixabiso elahlawulwayo, waze umbuzo wesono wapheliswa ngonaphakade, yaze yavulwa indlela yalento esiyilambeleyo nesiyinqanelweyo.
It brought a place of satisfaction. There's no man that's ever visited Calvary and seen it the way it was that can ever be the same. Everything that he ever desired or longed for is met. When he reaches that place,
yazisa indawo yokwaneliseka. Akukho umuntu owakhe watyelela eCalvary, waze wayibona ngendlela eyayiyo, oyakuze afane nokuba ebenjalo. Yonke into owakhe wayinqwenela, okanye wayilangazelela, iyaneliswa xa efika kulaa ndawo.
It was such an important day and such an important thing. It shut the world.
Amen. Amen.
It shut the world like it was never shut before.
Yayingumhla obaluleke kangako, nento ebaluleke kangako, yazamazamisa ihlabathi. Yazamazamisa ihlabathi ngendlela elingazange linyikimiswe ngayo ngaphambili.
When Jesus died at Calvary and paid the sin question, this sinful world had a blackout. The sun went down in the middle of the day. It had a nervous prostration, and a rock shook, the mountains rent, and the dead bodies bursted from the grave.
Xa uYesu wafayo eCalvary, waze wahlawula umbuzo wesono, eli hlabathi lizele isono, lacinyelwa zizibane. Ilanga latshona empindini wemini, laba nokungasebenzi ngesiquphe, namawa anyikima iintaba zakrazuka, nemizimba efileyo yavumbuluka engcwabeni.
What did it do? God zeroed in on Calvary. He wounded that animal called Satan forever. Now he's been more vicious since then, because it brought light to the human race. And anyone knows that a wounded animal is his most vicious. crawling around with his back broke.
Yenza ntoni uThixo waqalasela ngqo eCalvary. Wangxwelerha sasilwanyana sibizwa uSathana ngona phakade. Ngoku ube ngokukhohlakeleyo ngakumbi ukusukela ngoko. Ngenxa yokuba yazisa ukukhanya eluntwini. Kwaye nabani na uyazi ukuba isilwanyana esingxwelerhekileyo sesona sikhohlakeleyo. Sirhubuluza, sijikeleza nomqolo waso owaphukileyo.
Now, Satan was knocked out at Calvary. The earth proved that it was the greatest price that was ever paid. And the only one that could pay it come and done it at Calvary.
Amen.
That's where the great price is paid.
Gogo, uSathana wakhahlelwa phansi eCalvary. Mhlaba wabonakalisa ukuba kwaba njalo. Elona axabiso likhulu lakhe lahlawulwa, kwaye nokuphela kwakhe owayenako ukulihlawula, weza wakwenza oko eCalvary. Kulapho ixabiso elikhulu lahlawulwa khona.
That's one of the things. God had required it. No man was worthy. No man was able. No man could do it. And God came himself.
Amen.
And was made human.
Amen.
And lived a human life under human desires. And was crucified at Calvary.
Yenye yezinto leyo. UThixo wayeyifunile. Akukho mntu wayefanelekile. Akukho mntu wayenako. Akukho mntu wayengayenza. Waze uThixo weza ngokwakhe. Waze wenziwa umntu. Waphila ubomi bomntu phantsi kweminqweno yomntu. Waze wabethelwa emnqamlezweni eCalvary.
And there, when Satan thought he wouldn't do it, he wouldn't go through it, he went through Gethsemane and every temptation any man ever stood. He went through it just like all men, but he paid the price.
Kwaye phaya, xa uSathana wacinga ukuba akasoze ayenze, akasoze aqhubeke nayo, wadlula eGetsemane nakuso sonke isilingo nawuphi na umntu wakhe wamelana naso. Wadlula kuso njengabantu bonke, kodwa walihlawula ixabiso.
That's what blacked the earth out.
Amen.
Like an anesthetic for an operation. When a doctor gives a man an anesthetic, he first knocks him out before he can do it. And when God gave the operation for the church, the world got an anesthetic. Nature had a convulsion.
Kwaye, nanso into eyacima umhlaba izibane. Kwaba njengeyeza lokulalisa, ukwenzela uqhaqho. Xa ugqirha enika umntu inaliti yokulalisa, uqale amyobise. Phambi kokuba alwenze, kwaye xa uThixo wayesenza uqhaqho esenzela ibandla, ihlabathi lafumana yeza lokuyobisa, indalo yaba nonyikimo olundlongondlongo.
No wonder God in human flesh was dying. It was the hour that the world had looked for, yet many of them did not know it. Like it is today, many look for these things, and yet they don't recognize them.
Akumangalisi. UThixo ekwinyama yomntu wayesifa yayiyure ihlabathi elaliyikhangela nangoko abaninzi babo zange bayazi njengokuba kunjalo namhlanje baninzi abazikhangelayo ezi zinto kwaye nangoko abaziqondi.
They don't realize the way out. They're still trying to seek pleasures and things of the world, trying to find their way out.
Abayiqondi indlela yokuphuma basazama ukufuna iziyolo nezinto zehlabathi. Bezama ukufumana indlela yabo yokuphuma.
There has been many signposts that pointed to that day. Many great foreshadows. It had been foreshadowed by the lamb, by the bullock, by the turtle dove, and all these things, but yet it could not break it. It could not break that death hold. For Satan had the earth.
Zaziko, zabaninzi impawu zokukhomba ezalatha kulamini, izithunzi ezininzi zangaphambili, yayenzelwe isithunzi sangaphambili ngemvu, ngethokazi lenkomo, ngevukutu, nazo zonke ezi zinto, kodwa nangoko, ingenako ukukophula, yayingenako ukukophula oko yakubamba kokufa, apho wayewubambe khona umhlaba uSathana.
The very rocks that he once walked up and down on the earth, burning brimstones, Lucifer was the son of the morning. And he walked on the earth when it was a burning volcano. Those same rocks that had cooled off when Jesus died at Calvary bounced forth out of the earth.
Lamawa manye wakhe wahamba kuwo esihla enyoka emhlabeni amatye omlilo uLucifer wayengunyana wesifingo kwaye wayahamba emhlabeni ngexa wawuyintaba mlilo evuthayo loo matye manye athi aphola xa uYesu afayo eCalvary aqabhuka aphuma emhlabeni.
The price that was paid and the bondage of Satan was broke. God put back into the hands of man a way back to what he was looking for.
Amen.
He had to weep no more.
Ixabiso elahlawulwayo yaze imbophelelo kaSathana yaphulwa. UThixo wabuyisela ezandleni zomntu indlela ebuyela kokuya akufunayo. Kwakungafuneki alile kwakhona.
When he broke the backbone of Satan there at Calvary, the backbone of sin, of sickness. And it brings every mortal being on the earth back into the presence of God with sins forgiven.
Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Lord.
Our sins are forgiven.
Wabetha xa wophula ithambo lomqolo kaSatan phaya eCalvary, ithambo lomqolo wesono lwesigulo. Kwaye uzisa wonke umntu onokunakala emhlabeni imbuyisela kubukho bukaThixo nezono zixolelwe. Haleluya. Izono zethu zixolelwe.
No more can Satan black us off from God. There's a highway made. There's a telephone sitting there.
Hallelujah.
There's a line to glory.
Amen. Amen.
Brings every person in reach of that line.
Asokoze uSathane asicime asisuse kuThixo. Kukho umendo owenziweyo. Kukho umnxeba ohleli phaya. Kukho ucingo oluya ebuqhaqhawulini. Kuzisa wonke umntu abe nokufikelela kwela cingo.
If a man is full of sin, it connected him in his own central. He can be forgiven of that sin.
Amen.
Not only that, but that sin is paid for.
Ukuba umntu uzele isono, iyamnxibelanisa nengaphakathi, angaxolelwa esasono. Hayi kuphela oko, kodwa esasono sihlawulelwe.
You don't have to say I'm not worthy, sure you're not. You never could be. But a worthy one took your place. You are free. You don't have to wonder anymore. You don't have to be a pleasure seeking man out here on the earth.
Oh, akudingeki uthi andifanelekanga. Ngokuqinisekileyo awufanelekanga. Ubungenakuze ufaneleke. Kodwa ofanelekileyo wathabatha indawo yakho. Ukhululekile. Akudingeki ubhadule kwakho. Akudingeki ube ngumntu ozungula iziyolo phandle apha emhlabeni.
For there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stain.
Ngoba kukho umthombo ozele igazi elitsalwe kwimithambo kaEmmanuel, apho aboni bangena phansi kwalo, balahlekelwe ngawo onke amabala obutyala.
You don't have to be lost. There is a highway and a way. And it's called the way of holiness.
Amen.
The unclean don't pass over it. For he comes to the fountain first.
Amen.
Then he enters the highway.
Akukho mfuneko yokuba ulahleke. Ukhona indlela ephakamileyo. Kwanendlela. Kwaye ibizwa ngokuba indlela yobungcwele. Abangacocekanga badluli kuyo. Ngoba udlula emthonjeni. Kuqala. Azeke angene kumendo.
He broke the powers of Satan. He opened the prison doors of hell. To every man that was shut up in this earth in the prisons, fearing that when he died, what death would be to him.
Wawophula amandla kaSatan. Wazivula iingcango zentolongo yesihogo. Kuwo wonke umntu owayevalelekile kulo mhlaba ezintolongweni. esoyika ukuba xa esifa ukufa kuya kuba intoni kuye.
On Calvary, he opened those cell doors. Let every captive go free.
Hallelujah.
You don't have to no longer be torn down by sin.
E Calvary, wazivula ezo ncango zentolongo. Athi wonke osekukhonqweni aphume ekhululekile. Akukho mfuneko yokuba ube saqwengelwa phansi sisono.
You don't have to no longer yield your members to sin. Drinking, smoking, gambling, telling lies. You can be honest, just, and upright.
Amen.
And Satan can do nothing about it. Because you've got a hold of a line. A lifeline. That's anchored in the rock of ages.
Akukho mfuneko yokuba ube sanikela amalungu akho kwisono, ukusela, ukutshaya, ukudlala amaqashiso ngemali, ukuthetha ubuxoki. Unganyaniseka, ube lilungisa, uthi tye, kwaye uSathane akanakwenza nto ngaloo nto, ngenxa yokuba ubambelele kwintambo, intambo yobomi, emiliswe iankile kwiliwa laphakade.
Nothing can shake you from it. No winds can shake you from it. No, nothing, not even death itself, can separate us from the love of God that's in Christ Jesus. That's what Calvary meant.
Akukho nto ingakushukumisa ikususe kuyo. Akukho mimoya ingakushukumisa ikususe kuyo. Hayi, akukho nto. Hayi nkqono kufa ngokwakho. Kungasihlula kuthando lukaThixo likuKristu Yesu. Nantso into eyathethwa iCalvary.
Man that were in bondage were set free. Man that were once under fear of death can no longer fear death. A man who longs for a city, who's builder and maker of God.
Hallelujah.
He can step on the highway and set his face towards heaven.
Amen.
Because he's free. Hallelujah.
Thank you.
Abantu ababesembophelekweni bakhululwa. Abantu ababekade ngexesha linye bephantsi koloyiko lokufa basenako ukoyika ukufa. Umntu onqwenela isixeko, omakhe nomenzi waso uThixo, angaqabela kumento, aze abhekise ubuso bakhe ezulwini, ngokuba ukhululekile. Hallelujah.
He's redeemed. You don't need to wonder no more. For there is a way of knowing whether you're right or not. God gives us life. Our sins are gone. That day at Calvary paid the price.
Amen.
Ukhululwe ngenhlawulelo. Akudingeki abe sabhadula kwakhona. Ukuba ikhona indlela yokwazi ukuba ingaba uchanile okanye hayi. UThixo usinika ubomi. Izono zethu zimkile. La mini yeCalvary yalihlawula ixabiso.
When we see all that, no wonder the poet wrote, mid rending rocks and darkening skies, my Savior bowed his head and died. The opening veil revealed the way. The heaven's joy is an endless day.
Amen.
Xa sibona konke okuya, akumangalisi imbongi yabhala. Amawa aqhekeka phakathi nesibhakabhaka esibamnyama. Umsindisi wam wathoba intloko yakhe wafa. Ikhuselo elivulekayo layityhila indlela eya kuvuyo lwezulu nemini engenasiphelo.
Abraham don't have to wander no more across the country seeking a city. The sinner don't have to wonder anymore whether he can be saved or not. The sick man doesn't have to wonder whether he can be healed or not.
UAbraham akukho mfuneko yokuba abhadule kwakhona, enqumla ilizwe, efuna isixeko. Umoni akukho mfuneko yokuba afunise kwakhona, ukuba angaba nako ukusindiswa okanye hayi. Umntu ogulayo akukho mfuneko yokuba afunise kwakhona, ukuba ngaba nako ukuphiliswa okanye hayi.
The opening veil on that day at Calvary revealed the way.
Amen.
To total victory. God give us the powers of his spirit to live triumphantly over all these things. Ask us only to believe it.
Yes, please do.
Ikhuselo elivulekayo ngala mini yeCalvary latyhila indlela eyako olupheleleyo uloyiso. UThixo wasinika amandla omoya wakhe ukuze siphile ngoloyiso kuzo zonke ezi zinto. usicela ukuba siyikholwe kuphela.
That happened on that day at Calvary. There never was a day like it. There never will be one like it. It's not necessary no more. The price is paid. And we are redeemed. Thanks be to God. We are redeemed.
Oko kwenzeka ngalamini eCalvary. Akuzange kubekho imini enjengalamini. Akusokuze kubekho enjengayo. Ayisadingeki kwakhona. Ixabiso lihlawulwe kwaye sikhululwe ngenhlawulelo. Umbulelo kuThixo. Sikhululwe ngenhlawulelo.
Lord, you have to wonder about. There's no more guessing about it. It's all tucked away. The veil pulled back the curtain and we're set on a highway. Not to wonder anymore, but to believe and just walk right on. We walk right into God's very presence.
Akusekho kwakhona ukuba safunisa ngakho. Akusekho kwakhona ukuba saqikelela ngakho. Konke kususiwe. Ikhuselo labuyisa umva umkhusana. Kwaye sibekwe kumendo. Hayi ukuba sibe safunisa kwakhona. Kodwa sikholwe sihambe nje nqo. Sihamba singene nqo kubukho bukaThixo.
Abraham knew and others knew that while they were seeking the city, they know they were from somewhere. Something had happened. They were living in a paralyzed earth.
Abraham wayesazi, nabanye besazi, ukuba ngexa befuna isixeko, babesazi ukuba bavela ndaweni ithile, khona into eyenzekayo, babephila kumhlaba okhubazekileyo.
Earthquakes came, storms come, wars and killings. The wolf and the lamb fed on one another, or the wolf fed on the lamb. And the lion eats the ox. It don't look right. There's something wrong. Knew there was something wrong.
Inyikima zeza. Inqithelo ziyeza. Imfazwe nokubulala. Ingcuka nemvana enye idla enye. Okanye ingcuka idla imvana. Nengonyama itya inkomo. Ayikhangeleki ilungile. Ikhona into engundonakele. Wayesazi ukuba ikhona into engundonakele.
Man, brother killed brother. Father killed son, son killed father. There's something wrong. He's getting old, he's dying, he's withering away, his sickness is on him, he's in bondage.
Umntu nomntakwabo babulala umntakwabo. Utata ubulala unyana. Unyana ubulala utata. Ikhona into engundonakele. Uyaguga, uyafa. Uyavuthuluka ephela isigulo sikuye usembophelele kweni.
The trees grow but not immortal. They die. The mountains change. The seas dry up. The waters fail. There's something wrong and he sought a place, a city where that didn't happen no more.
Imithi yakhula kodwa hayi kungonakali. Yafa, intaba ziyatshintsha, ilwandle ziyoma, amanzi ayasilela, kukhona into ethile engundonakele, kwaye wayefuna indawo, isixeko apho oko kungenzekiyo kwakhona.
He knew if he could ever get back into the presence of the one that made it right, he could talk it over with him.
Wayesazi ukuba anganako ukubuyela ebukhoneni balowo wayenza yalunga. Anga itheta ilunge naye.
Amen.
Oh, what a privilege, sinner, it is this morning to know that you got the way now. That day at Calvary opened up the way.
Oh, elinjani chamoni, eliyo ngalentsasa, ukuyazi ukuba uyifumene indlela ngoku. La mini eCalvary yayivula indlela.
For all those patriarchs hunted for and sought for, Calvary gave it to you free.
Amen.
How would you turn it down?
Ukwenzela konke abo bakudala bakuzingelayo bekufuna. IKalvari yakunika wena ngesisa. Ungayala njani?
How would you turn it down to join a denomination? How would you turn it down to substitute something for it? The pleasures of the world. Why not accept it?
Ungayala njani ukuze uzimanye nehlelo? Ungayala njani ukuze ubambise ngenye into endaweni yayo? Iziyolo zehlabathi. Kutheni ungayamkeli?
The opening veil brings a man right back into the presence of God without sin on him of any kind. And sets a road before him to the thing that he's seeking for.
Amen.
Heaven, glory, peace, eternal life. Everything right before him.
Ikhuselo elivulekayo libuyisela umntu kanye ebukhoneni bukaThixo, engena sono kuye, nasaluphi na uhlobo, kwaye libeke indlela phambi kwakhe, eya kulento ayifunayo, izulu, ubuqhaqhawuli, uxolo, ubomi obungunaphakade, yonke into kanye phambi kwakhe.
That day was the death blow to Satan's power. It ended everything.
La mini. Yaba sisithonga esibulalayo kumandla kaSatan. Yaphelisa yonke into.
And I can see him there. He was Eden's lamb. From the very first shadow that come of it.
Kwaye, ndiyambona phaya. Wayeyimvana yase Eden. Ukusukela kwesokuqala isithunzi esezayo ngayo.
When Abel by faith offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. He must have tied a grapevine around the lamb's neck, drug him up to the rock, took a rock in his hand for a lance and pulled his little head back and chopped and hacked him until he died. And his woe bayed with his own blood. He wallowed in his blood. It was a shadow.
Gao Abel. Ngokholo, wanikela kuThixo owona ungcono umnikelo kunokaKhayeni. Wayenokuba ubophelele isebe lomdiliya kwintamo yemvana. Wayirhuqela phezulu eliweni. Wathabatha ilitye esandleni sakhe. Ukwenzela into yokutsheca. Waze wayitsala intloko yayo encinane yabuya umva. Waze wayinqumla itsheca de yafa. Babe uboya bayo bumanziswe ligazi layo. Yaqupha egazini layo, yayisisithunzi.
But on that day at Calvary, there was the Lamb of this earth, but it was the Lamb of God that was dying, wallowing in his own blood.
Kodwa ngala mini eCalvary, kwakungekho mvana yalo mhlaba, kodwa yayimvana kaThixo eyayisifa, iqupha egazini layo.
He was hacked and chopped and beat and spit on and slammed and smacked and everything by the world. And the blood dropping off of his locks.
Watshecwa, wanqunqwa, wapethwa, watshicelwa, wakhahlelwa, waqhwatywa nento yonke lihlabathi. Negazi livuze ezinweleni zakhe.
When Abel's lamb died, it died speaking in a language that Abel could not understand. It was bleeding. And when God's Lamb died that day at Calvary, he spoke in a language that no one understood him. Yeah. My God, why hast thou forsaken me?
Kaya fayo imvana ka Abel. Ya fayi teta ngelwimi u Abel awengeliqondi. Ya isenza isikhalo semvu. Kwaye, ka imvana ka Thixo ya fayo ngala mini e Calvary. Wathetha ngelwimi kwakungekho bani umqondayo. Thixo wam, undishiya ngani na?
It was God's lamb. Hacked to pieces, chopped up. He was the very lamb that Abel had in mind. When he seen the promised seed of the woman.
Yayiyimvu kaThixo. Yatshecwa yaziziqwenga yanqunqwa. Waye eyiyo loo mvana kanye u-Abel awayenayo engqondweni xa wambonayo imbewu ethenjisiweyo yomfazi.
He was the lamb that Daniel saw that would shoot out of the mountain without hands. He was the wheel in the middle of the wheel for the prophet.
Wayeyimvana uDaniel awayibonayo eyakrolwa ikhutshwa entabeni ngaphandle kwezandla. Wayelivile embindini wevile kumprofeti.
All they had foresaw was met on that day. That day at Calvary. That brought the great thing in. That broke the back of Satan.
Konke abakubonayo kwangaphambili kwazalisekiswa ngalamini. Ngalamini eCalvary. Lonto yangenisa into enkulu ngaphakathi. yaphula umqolo kaSathane.
First, we should see what that day meant. Second, we should see what that day has done for us. Now, what it did for us. Now, third, let's look at what we ought to do for that day.
Okokuqala, simelwe kukufuna into lamini eyayithetha yona. Okwesibini, simele sibone into lamini eyasenzela yona. Ngoku, into eyasenzela yona. Ngoku, okwesithathu, masijonge oko simele siyenzele kona lamini.
What ought we to do? First, we should look into it. For it's a great day. Greatest of all the days.
Amen.
Sin price was settled. Satan's power was broken.
Yintoni esimele siyenze? Okokuqala, simele sijonge kuyo. Ngoba yimini enkulu. Eyona enkulu kuzo zonke imini. Ixabiso lesono lagqitywa. Amandla kaSathana aphulwa.
And now we want to see what we should do in return. Now in returns, when Jesus died at Calvary, on Calvary that day, he not only paid the price for our sins, but he also paid the price and made a way that we could follow him. For we, as the fallen Adams, that's been redeemed.
Kwayengogo. Sifuna ukubona ukuba yintoni esimele ukuyenza ukubuyekeza. Ngoku, ukubuyekeza. Xa uYesu wafayo eCalvary ngalamini, akazange ahlawule ixabiso lezono zethu kuphela. Kodwa, wahlawula ixabiso, waze wenza nendlela ukuze sibe nako ukumlandela. Ngoba thina, njengo Adam, abawileyo, abahlanguliweyo.
As the Spirit led Adam, the first Adam, by the Spirit that had control of all nature, then we, the second Adam, or the man of the earth, has been redeemed by Christ from the day of Calvary, can follow him.
Jokuba umoya wamkhokhela uAdam, wokuqala uAdam, ngomoya, owayena ulawulo lwendalo yonke, ngoko thina, owesibini uAdam, okanye abantu bomhlaba abakhululwe ngentlawulelo nguKristu, ukusukela kwimini yeCalvary, singanako ukumlandela.
Now when he died at Calvary, he made a way. He gave up the Spirit, the Holy Spirit, that sent it back to the earth for you and I to live by. That's what Calvary means to us, to follow him.
Gogo, xa wafayo eCalvary, wenza indlela, wanikela ngomoya, umoya oyingcwele, awawuthumela emva emhlabeni, ukwenzela wena nam siphile ngawo. Yiloo nto iCalvary ethetha yona kuthi, ukumlandela.
First, look into it. See what it did for us. And now, what must we do in regards to it? What must you and I do?
Okokuqala, jonga kuyo. Ubone ukuba yasenzela ntoni. Kwaye ngoku, yintoni masiyenze ukuhlonipha yona. Yintoni wena nam esimele ukuyenza.
Now, we say, well, I appreciate that. That's very fine. But we got to accept it. And to accept it is to accept his person, Christ in our heart.
Gogo, sit, kuhle, ndiyayithakazelela lanto, ilunge kakhulu. Kodwa kufuneka siyamkele. Kwaye ukuyamkela, kukwamkela umntu anguye, uKristu enhliziyweni yethu.
Then we are free from sin, therefore there's no sin shackles hanging on us at all. God, just like we had never sinned, the perfect sacrifice made us perfect. For Jesus said, be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect.
Ngoko, sikhululekile esonweni. Ngoko ke, akukho mixokelelwane yesono ejinga kuthi kwaphela. Uthixo, njengokungathi asizange sona. Idini eligqibeleleyo lasenza sagqibelela. Ngoba, uYesu wathi, yibani ngabagqibeleleyo ngoko.
Then there's no more to be done, but we are made perfect in the presence of God. Now, there's where we lose our position. If we don't watch, we try to look back to what we was. And as long as we look back to what we was, the sacrifice means nothing to us.
Ngoko ke, akusekho kumelwe kwenziwe, kodwa senziwa sigqibelele ebukhoneni bukaThixo. Ngoko, Nako apho siphulukana nendawo yethu ukuba asiqapheli sizama ukujonga emva kwinto esasiyiyo kwaye lonke ixesha sijonga emva kwinto esasiyiyo idini alithethi into kuthi.
How can't you see it, Jerry? I would not try the job. I can't. And neither can you. There's no need of trying. You're lost to begin with, as long as you look to what you've done. But don't look to what you've done. Look what that day on Calvary did to you.
Oh, aniboni bandla. Andinakuzama umsebenzi. Andinako. Kwaye nawe awunako. Akukho sidingo soba sizame. Wahlulekile into yokuqala. Lonke ixesha ujonga kwinto oyenzileyo. Kodwa musa ukujonga kwinto oyenzileyo. Jonga into lamini eCalvary eyakwenza yona.
It paid your price. It settled the question, your sins be as scarlet. They're as white as snow. Red like crimson, white like wool.
Yahlawula ixabiso lakho. Yawuphelisa umbuzo. Izono zakho zinjengengubo ebomvu, zimhlophe njengekhephu. Ziyinqombela kwebala elibomvu, hlophe njengoboya begusha.
Then you have no sin. You are perfectly sinless. No matter what you've done or what you do, you're still sinless. As long as you've accepted Jesus Christ as your Savior, your sins are forgiven. And anything's forgiven is remitted and forgot about.
Koko ke awunasono. Ungongena sono ngokugqibeleleyo. Nokuba yintoni oyenzileyo okanye yintoni oyenzayo. Awukabina sono nangoko. Lonke ixesha wamkele uYesu Kristu njengomsindisi wakho. Izono zakho zixolelwe. Yonke into exolelweyo icinyiwe kwalilityalwa ngayo.
Then what does it do? It gives you, after that condition, His Spirit to follow Him. And to do as He did. For others who is following on.
Koko ke yenza ntoni ikunika emva kweso simo umoya wakhe ukuze umlandele kwaye wenze njengoko wenzayo ukwenzela abanye abalandelayo ngokunjalo.
He was just one man, the perfect man. He gave his life and he made an example for you.
Waye engumntu nje omnye, umntu ogqibeleleyo. Wanikela ngobomi bakhe, waze wenzela wena umzekelo.
Now what must we do? Now the first thing I want to say is Jesus never lived for himself.
Amen.
His life was spent for others.
Amen.
That's perfectly eternal life.
Ngoku yintoni esimele ukuyenza. Ngoku, into yokuqala endifuna ukuyitsho, kukuba uYesu zange aphilele isiqu sakhe. Ubomi bakhe bachithelwa abanye. Oko ngokugqibeleleyo bubomi obungunaphakade.
When you say you go to church and you do good things, that's fine. But when you live your life to yourself, you have an eternal life.
Xa usithi uya enkonzweni kwaye wenza izinto ezilungileyo, kulungile oko. Kodwa xa uphilela ubomi bakho isiqu sakho, awunabo ubomi obungunaphakade.
Eternal life is living for others.
Amen.
He proved it when he came in the Lamb of God. He lived and had eternal life because he did not live for himself, he lived for others.
Ubomi obungunaphakade kukuphilela abanye. Kwayibonakalisa loo nto xa kweza kwimvana kaThixo. Waphila kwaye nobomi obungunaphakade ngenxa yokuba akazange aphilele isiqu sakhe. Waphilela abanye.
And you receive eternal life by receiving that day, and you don't live for yourself no more, you live for others.
Kwaye wamkela ubomi obungunaphakade ngokwamkela lamini kwaye akusaphileli isiqu sakho uphilela abanye.
Someone said, how can you stand and let anybody call you such bad names? You don't live for yourself. You live for others that you might redeem that man.
Ubani wathi, uyinyamezela njani uvumele nabani akubize anjalo ukuba mabi amagama. Awuphileli isiqu sakho, uphilela abanye ukuze ube nokumhlangula la mntu.
You become sons. And the trouble of it is the church has forgot they were sons.
Nibangonyana. Kwaye ingxaki yayo ile ibandla lilibele ukuba lingonyana.
You are sons, you're taking Christ's place. You are sons, so don't live for yourself, live for others.
Ungunyana, uthatha indawo kaKristu. Ungunyana, ke musa ukuphilela isiqu sakho, philela abanye.
Well, Brother Bram, I can live for this brother because he sure is a nice man. That's not it. Live for that man who hates you.
That's right. Amen.
Live for that person who would kill you if he could.
That's right.
That's what they've done to him. They killed him and he died that he might save them. That's eternal life.
Kuhle, mzalwane uBrenham, ndingamphilela lo umzalwane, ngenxa yokuba ngokuqinisekileyo uyindoda ethandekayo. Asiyiyo leyo, philela la ndoda ekuthileyo, philela la mntu unokukubulala xa enokuba nako. Nantso into abayenzayo kuye, bambulala waze wafa ukuze abe nokubasindisa. Bubomi obungunaphakade obo.
When you get that in your bosom, you're facing heaven, man. But you sacrifice your own things. Give them up like the sheep gives its wool. You look on towards Calvary.
Xa wena oko kusesifubeni sakho, ubheke ezulwini ke ngoko. Kodwa unikela ngezinto zakho, uzincame njengegusha inikela uboya bayo. Ukhangele phambili, usinga eCalvary.
I hope this helps you.
Amen.
To get in a place. That's what the tabernacle, that's what all people has got to do. Is find out what you are. And what's the purpose?
Ndiyathemba oku kuyaninceda nifike kwindawo. Yiloo nto umnquba. Yiloo nto bonke abantu kufuneka beyenzile kukufumanisa ukuba uyintoni kwaye yintoni injongo.
Church isn't going to church just to play music, sing songs. Church is a place where correction, judgment begins at the house of God.
Amen.
Ibandla, ayiko kuya enkonzweni nje ukuba kudlalwe umculo kuhlatyelwe ingoma. Ibandla, yindawo apho ukulungiswa. Umgwebo uqala endlini kaThixo.
We must reckon ourselves dead and alive to Christ. Then he made the way that we could sacrifice ourselves to his service, to follow him. If we follow him, we lead the life that he led. That's wonderful.
Kufanele sizibalele ekubeni singabafileyo kwaye siphila kuKristu. Ngoko ke wenza indlela yokuba sibe nako ukuzincamela kwinkonzo yakhe, ukulandela yena. Ukuba silandela yena, siphila ubomi awabuphilayo. Oko kuyamangalisa.
Jesus said and spoke of it. Let me just give you a few quotations on it. Listen close. Don't miss it. Jesus said it that day he would separate the people like the sheep and the goats.
UYesu wathi, kwaye wathetha ngayo, mandininike nje isicatshulwa ezimbalwa kuyo. Mamelani kufutshane, ningayiphosi. UYesu wathi, ngayo lo mini uya kubahlula abantu njengeegusha nebhokwe.
And he would say to the goats, stand on the left side, and to the sheep, stand on the right side.
Kwaye uya kuthi kwibhokwe, yimani kwicala sekhohlo ze kwiigusha, yimani kwicala sekunene.
And he said to the goats, depart from me, because I was hungry, and you didn't feed me. I was in prison, and you did not visit me. I was naked, and you clothed me not. I was thirsty, and you gave me no drink. I was sick and you didn't visit me. So depart from me.
Waze wathi kwibhokwe, yimkani kum, ngokuba ndandilambile, kwaye anandondla, ndandisentolongweni, naze anandivelela, ndandize, anandambesa, ndandinxaniwe, anandinika siselo, ndandigula, anandivelela, ke yimkani kum.
And on the sheep he said, I was hungry. And you fed me. I was naked and you gave me clothing. I was sick and you ministered to me.
Zekwe kusha wat. Ndandi lambile. Nandondla. Ndandize. Nandambez. Ndandi kula. Nandi lungiselela.
And notice, don't fail to get this, church. Keep this in your heart forever. It was so unconsciously done. The people don't do it for a line of duty. A man that gives you something there because he ought to do it. A man that feeds you because he ought to do it. He's got a selfish idea. It should be your very life. Your very action.
Quiet kapela. Musa ukusilela ukukufumana oku bandla. Kugcine oku enhliziyweni yakho ngona phakade. Yayenziwe ingqondo ingacinganga kangako. Abantu abayenzi kuba besemsebenzini. Indoda yekunika into engenye ngokuba kumele yenze. Indoda yekondla ngokuba kumele ikwenze. Inembono yokwenzela okukokwayo. Imele ibe bobona bomi bakho. Ezona zenzo zakho.
It was so surprising to these sheep that they said, Lord, when were you hungry and we wouldn't feed you? When were you hungry and we fed you? When were you naked and we gave you clothes? When were you thirsty and we gave you drink? When were you sick and we ministered to you?
Yayingalindelekanga kangako kwezi gusha. Zathe zathi, Nkosi, ubulambe nini na saze sangakodla? Ubulambe nini na saze sakondla? Ubuze nini na saze sakwambeza? Ubunqanwe nini na saze sakuseza? Ubugula nini na saze sakulungiselela?
It was so automatically out of love.
Yeah.
Just her life lived in her. God, let the people see what Calvary did for us. So automatically.
Ibizenzekela kangako ngokuphuma kuthando. Nje ubomi bakho bukubo. Thixo, vumela abantu babone ukuba iCalvary yasenzela ntoni. Ngokuzenzekela kangako.
When were you, Lord? We never knew that. Look what Jesus turned and said. In so much as you have done unto these, you did it unto me.
Bekunini wena, Nkosi. Khange sazi. Jonga uYesu waguquka wathini. Ekubeni nenze njalo kwaba, nenze njalo kum.
Amen.
Unselfish life. Not the second thought. Not to think about it. But you are so dead to the things of this world. So alive in Christ. And so walking on the highway that these things are just an automatic thing. You just do it. And I say, well, the Lord want me to do that. It's not that. You're just part of Him. His Spirit's in you. And you act the way He acted. Do get it.
Ubomi bokungafuni okukokwakho. Hayi ingcinga yesibini. Hayi ucinge ngayo. Kodwa ufe kangako kwizinto zeli hlabathi. Kwaye uphila kangako kuKristu. Kwaye uhamba kangako kumendo. Zithi ezi zinto zibe into ezenzekelayo. Uyayenza nje. Hayi uthi kuhle. Ngoku iNkosi iyakuthi. Nkosi ifuna ndenze le nto. Asiyo loo nto. Uyinxalenye yakhe nje. Umoya wakhe ukuwe. Kwaye wenza ngalendlela wayesenza ngayo. Ah, ifumane.
There is a way that seemeth right unto a man. But the end thereof is the way of death. Not all that saith, Lord, Lord, shall enter in. But they that do the will of my Father. Just from their hearts. Just freely. Now, that day at Calvary paid that price so we could be that way.
Kuko indlela, ekhangeleka ilungile emntwini. Kodwa isiphelo sayo indlela yokufa. Hayi bonke abathi, Nkosi, Nkosi, baya kungena. Kodwa abenza intando kabawo wami. Nje ngokuphuma ezinhliziyweni zabo. Njengesisa. Ngoku, lami neCalvary yahlawula elaxabiso ukuze sibe yiloo ndlela.
Now I'd say, you know, Widow Jones one time was she was out of coal and I went and bought her some coal. I tell you, I seen a brother that needed a suit of clothes, and I went and got him a suit of clothes. Bless God, I'm a Christian. Oh my, you selfish, poor, miserable person. You are a hypocrite.
Hayi uthi, uyazi umhlolokazi uJones ngelinye ilixa wayephelelwe ngamalahle. Ndaze ndaya kumthengela amalahle. Ndiyakuxelela. Ndibone umzalwane odinga isuti yempahla. Ndaze ndaya kumfunela isuti yempahla. Makasikelele uThixo. NdinguMkristu. Oh bethu, wena ungofuna okokwakho olihlwempu udwayinge lo mntu. Ungumhana hanisi.
Don't let the right hand know what the left's doing, and the left know what the right's doing. Just so automatically dead in Christ till you do it anyhow. It's your nature, it's your makeup. You do it anyhow.
Musa ukuvumela isandla sokunene sazi okwenziwa sisandla sasekhohlo. Nesandla sekhohlo sazo kwenziwa sisandla sokunene. Nje ngokuzenzekela kangako ukufa kuKristu, de uyenze nakanjani na. Yindalo yakho, kukwakheka kwakho, uyayenza nakanjani na.
It's just a life that lives in you. You're completely yielded to that spirit. And it just lives itself in you.
Bubomi nje obuphila kuwe, uzinikele ngokupheleleyo kulamoya. Kwaye uyaziphila nje kuwe.
Oh, you feel that blessed spirit? That life. Not me that liveth, said Paul, but Christ liveth in me. Just so automatic.
Oh, uyawuva la moya usikelelekileyo. Oh, buya bom. Asindimi ophilayo, watsho uPaulos. Kodwa uKristu uphila kum. Nje ngokuzenzekela kangako.
Well, I'll tell you, Brother Branham, we are Christians here. We help these people. We help them people. Oh, my. Shame on you. That's not Christianity. Christianity is automatically got to, it's to be done, and you just forget about all about it. Go do it!
Kuhle, ndiyakuxelela mzalwane uBranham. SingamaKristu apha. Sinceda aba bantu. Sinceda aba abantu. Oh, bethu. Intloni kuwe. Asibube ubuKristu obo. UbuKristu nje kokuzenzekela buyayenza. Imele yenziwe. Kwaye uyalibala nje malunga. Konke malunga. Andingeke. Hamba uyenze.
Christ just completely surrendered his life to God. He gave himself as a public servant to the people. He gave his life freely. He didn't have to do it.
UKristu wanikezela nje ngokupheleleyo ngobomi bakhe kuThixo. Wazinikela njengesicaka soluntu lonke ebantwini. Wanikela ubomi bakhe ngesisa kwakungekho mfuneko yokuba ayenze.
He didn't begrudgingly do it. He didn't say, now, brethren, you all ought to think a whole lot of me because I come to die for you. He never said a word about it. He died anyhow.
Amen.
Because it was God in him. It's God in you. It's God in me that makes us look at others.
Zange ayenze ngafuni. Zange athi ngoku bazalwane. Nimelwe nonke nicinge kakhulu ngam ngokuba ndise kunifela. Akazange athethe nelizwi malunga nayo. Wafana kanjani ngokuba yayinguThixo kuye, nguThixo kuwe, nguThixo kum. Oko kwenza sijonge kwabanye.
Sheep on one side, one of them will say, well, Lord, I did this, and Lord, I did that. He said, depart from me, you workers of iniquity. I never even knew you.
Igusha kwicala elinye. Omnye wabo uyakuthi, kuhle. Nkosi ndenze oku, kwaye nkosi ndenze oku, ya, wathi, yimkani kum, nina benzi bokungalungisi, andizange ndinazi nokunazi.
If the church can ever come to those fundamental facts, that's not something you try to do, you work yourself up to do, it's something that's born in you.
Ukuba ibandla lingakhe lize kwezo nyani zeziseko, ukuba akusiyonto uzama ukuyenza, ozenzayo ukuba uyenze. Yinto ezelweyo kuwe.
Forgive me, my Pentecostal friends. I am Pentecostal. But my Pentecostal friends has got to a spot to where it has to be a lot of fast music. Beating up some bands or clapping hands or tambourines to bring up a shout. That's only emotion.
Ndixolele sihlobo sam sakwamoya. Ndingowa kwamoya. Kodwa izihlobo zam zakwamoya zifike kwindawo apho kufuneka ibe ngomninzi umculo okukhawulezayo. Ukubethwa kwezixhobo zomculo ezithile okanye ukuqhaba izandla okanye ithamborini ukuzisa ukukhwaza. Oko yimizwa kuphela.
They play the bands before they go to battle. They get people in the emotion of battle. I believe in music, I believe in clapping hands, but I believe in these things. That's exactly true. We ought to have that.
Badlala izixhobo zomculo phambi kokuba baye edabini. Bangenise abantu kwimizwa yodaba. Ndiyakholwa kumculo, ndiyakholwa kuqhwaba izandla, kodwa ndiyakholwa kwezi zinto. Oko kuyinyaniso kanye. Simelwe kukuba nako okuya.
But you have left the great things undone.
Amen.
Is that self-sacrifice life that God lives in you, automatically doing that which is right because it's right? Just going on, don't even think nothing about it, just living it.
Kodwa nishiye izinto ezinkulu zingenziwanga. Bobu yabomi bokuzinikela okwedini ukuba uThixo uphila kuwe. Ngokuzenzekela usenza oko kulungileyo ngokuba kulungile. Uqhubeka kanje ungacingi nanto malunga nayo. Uyiphila nje.
Then what? You see what's going on? You're on the highway. That's what Calvary meant to you. On the highway. Opened up that day for you.
Ke ngoko bukela. Uyabona oko kwenzekayo. Uya nje ukumendo. Yiloo nto iCalvary eyathetha yona kuwe. Kumendo. Owavulelwa wena ngalamini.
Now remember. You cannot be half goat and half sheep. They won't mix.
Ngoku khumbula. Awunakuba ibhokwe kwelinye icala ube igusha kwelinye icala. Azinakuxubana.
Now there's a lot of people say yes. You know what? We got an organization in our group. We help the poor. We do this. That's all right. But you're tooting your own horn about it.
That's right.
You don't do that. You do your alms in secret, Jesus said.
Ngoku, kukho abantu abaninzi bathi, ewe, uyazi intoni, sinombutho kwelethu iqela, sinceda amahlwempu, senza oku. Oko kulungile konke, kodwa uzibethela elakho icilongo malunga nako. Awuyenzi loo nto. Wenze emfihlakalweni amalizo akho. UYesu watsho.
Just automatically something to you, it's no more than going to get a drink of water. You're thirsty. If the next man's thirsty, you think about him too. Next man's need, you think about him the same as your own need. Don't pay no attention to it, just live on.
Njengokuzenzekelayo, into ethile kuwe, ayingaphezu kokuba usiya kuzifunela amanzi, unxaniwe. Ukuba indoda elandelayo inxaniwe, ucinga ngayo nayo. Isidingo somntu olandelayo, ucinga ngaye ngendlela enye ubuya kucinga ngesakho isidingo. Ze ungayithatheli ingqalelo loo nto. Uphile nje uqhubeke.
Now you can't be half sheep and half goat.
Ngoku awunakuba igusha icala ube ibhokwe icala.
So if you say, well, our church has got an organization, we give to the poor, we do this and do that and do the other. If you have that without that other, the life of Christ, then you're just absolutely doing it in vain.
Ke ukuba uthi, kuhle, elethu ibandla linombutho, sinikela kumahlwempu kwaye senza oku nokuya, kwaye senza nokunye. Ukuba unoko ngaphandle kukuya, ubomi bukaKristu kuwe, ukwenzela nje okupheleyo ilize.
Jesus, Paul said, 1 Corinthians 13, though I give all my goods to feed the poor, and have my body burned as a sacrifice, it profit me nothing.
UYesu, uPaulus wathi, awokuqala amaKorinte, ishumelinesithathu, ndingafanelana ndinikela ngezinto zam ukondla amahlwempu, nomzimba wam utshiswe njengedini, akuncedi lutho.
This is hard, but it's truth.
That's right.
You got to come to that fact.
Praise the Lord.
Amen. Thank you, Lord. Recognize what Calvary did for you.
Ngoku, oku kulikhuni, kodwa kuyinyaniso. Kufuneka uze kuloo nyani, uqonde into iCalvary yakwenzela yona.
We look at it and say, oh yes, that's fine. That ain't it. If that Son of God had to go to Calvary for crucifixion, every son that comes must go to a Calvary.
Siyayijonga. Zesit. Oh, Ewe, okuya kulungile. Asiyo lonto. Ukuba unyana kaThixo kwafuneka eCalvary. Ukuya kubethelwa emnqamlezweni. Wonke unyana ozayo umelwe aye kwiCalvary.
He must also have a Calvary. You must have that day of Calvary. I've got to have that day of Calvary. That settles the sin question. Not shake hands with the preacher. Not be shook into the church. Not come in by letter. Not come in by profession. But come in by birth.
Kumele naye abe neCalvary. Umelwe ube nayo la mini yeCalvary. Ndimelwe ndibe nayo la mini yeCalvary. Oko kuphelisa umbuzo wesono. Hayi ubambe izandla nomshumayeli. Hayi ubanjwe isandla ungeniswe ebandleni. Hayi ungene ngencwadi ebhaliweyo. Hayi ungene ngesivumo. Kodwa ungene ngozalo.
He never gave a letter. He never gave a profession. He gave a birth.
Amen.
That's how we come in. Then from that automatically we're living Christian lives.
Zange anike incwadi ibhaliweyo. Zange anike sivumo. Wanika uzalo. Leyo indlela esithi singene ngayo. Ngoko ukusuka apho ngokuzenzekela siphila ubomi bempilo yobuKristu.
Now, another remark. Half goat, half sheep, they don't have such a thing. You're either goat or sheep. You're not half goat and half sheep, you're either goat or sheep.
Ngoko enye intetho, icala ibhokwe, icala igusha, abanayo into enjalo. Uyibhokwe okanye igusha. Awulo cala ibhokwe necala igusha. Uyibhokwe okanye igusha.
Now if you're just doing good things and think you can get in by that, then there wouldn't have to be a day of Calvary.
Amen.
The law provided that.
Ngoko ukuba nje wenza izinto ezilungileyo ze ucinge ungangena, ngako oko ke bekungayi kubakho imini yeCalvary. Umthetho wabonelela ngoko.
But being taken the day of Calvary was to bring that in. That we could not be just church members, but be sons and daughters of God.
Amen.
That's what the day of Calvary was. That's what it meant to you. That you might do and follow and act like Jesus.
Kodwa, ukuba yathabatha imini yeCalvary, yayiza kungenisa okuya, ukuze singabi ngamalungu nje bandla, kodwa sibe ngonyana nentombi zikaThixo. Nantso into imini yaseCalvary eyayiyiyo. Nantso into eyayithethayo kuwe, ukuze ube nokwenza, ulandele, wenze njengoYesu.
Now the river doesn't run up and down at the same time. The river only runs one way. And the Spirit of God just runs one way. It doesn't mix things with it. Runs the same way.
Ngoku, umlambo awunyuke usihla ngexesha elinye. Umlambo kuphela ubalekela kwicala elinye. Kwaye nomoya kaThixo nje ubalekela kwicala elinye. Awuxubanisi izinto nawo. Ubaleka ngendlela enye.
Watch Jesus in closing. Jesus said, "The works that I do shall you do also. And greater than this shall you do, for I go to my Father."
Jonga uYesu xa sivala. UYesu wathi, imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani, nengaphezulu kulale niyakuyenza, ngokuba ndisiya kubawo wam.
I'm not saying this so much to the church here. You understand. But these messages are taped. Tens of thousands hear them around the world.
Andikuthethi oku kakhulu kwibandla apha, niyaqonda. Kodwa le miyalezo ishicilelwe. Amashumi awawaka ayayiva ehlabathini jikelele.
I'm going to answer that question for the critic right now. I've often been said, told. They say, "Well, you believe the Bible. Jesus said, 'These works that I do, shall you do also, and greater than this shall you do, for I go to my Father.'"
Ndiza kuwuphendula la mbuzo womgxeki kanye ngoku. Amatyeli amaninzi ndithiwe xelelwe bathi, "Kutheni ukholwa iBhayibhile?" UYesu wathi, "Le misebenzi ndiyenzayo niyakuyenza nani, nengaphezulu kunale niyakuyenza, ngoba ndiyakubawo wam."
How bad can you get, mister? How far away from discernment can you wander with your intellectual theologies? With your mental conception of anything? My gracious and lost friend, can you not understand that this Bible is spiritually interpreted?
ungaba ngombiki angakanani mhlekazi ungabhadula kangakanani ukumka kucalulo nezengqondo zenu izifundo zakwalizwi nezokuqikelela kwengqondo yakho kwayo nantoni na sihlobo sam sobabalo esilahlekileyo akuyiqondi ukuba le Bhayibhile itolikwa ngokomoya.
Jesus thanked the Father that he hid it from the educated and shrewd and wise and prudent and would reveal it to babes such as would come to Calvary.
UYesu wabulela ubawo ukuba ayifihlile kwizifundiswa nabakrelekrele izilumko nengqondo ze ayityhile kwiintsana ezinokuza eCalvary.
Now watch. Jesus said, watch how he stated it. The works that I do, he's doing them right now. The works that I'm doing now, healing the sick, raising the dead, opening the eyes of the blind, these works shall you do also. You'll do these if you believe in me. You do these works. And then a greater than this shall you do. For I go to my Father.
Go kujonga, uYesu wathi, jonga wayibeka njani. Imisebenzi endiyenzayo, uyayenza kanye ngoku. Imisebenzi endiyenzayo ngoku, ukuphilisa abagulayo, ukuvusa abafileyo, ukuvula amehlo emfama, le misebenzi niyakuyenza nani. Niyakuyenza lena ukuba niyakholwa kum. Uyayenza le misebenzi, kwaye ke nengaphezulu kunale niyakuyenza, ngoba ndiyakubawo wam.
A little while and the world won't see me no more. Yet you'll see me. I'll be with you, even in you, to the end of the world. I will not leave you comfortless. I'll pray the Father. He'll send you another comforter, which is the Holy Ghost, whom the world cannot receive, yet you can receive him.
Ixeshana, ze ihlabathi lingandiboni kwakho, nangona nina niyakundibona. Ndiyakuba nani, nakuni, ukuya ekupheleni kwehlabathi. Andiyikunishiya nedwa. Ndiyakuthandaza ubawo, uyakunithumela omnye umthetheleli, ongumoya oyingcwele, elingenako ukumamkela ihlabathi, nangona nina ningamamkela.
Now notice, the greater works was to have the power in the church, not only to heal the sick by prayer, cast out devils by prayer, but to impart eternal life to believers.
Kokuqaphela emikhulu kunale imisebenzi yayikukuba namandla ebandleni hayi kuphela ukuphilisa abagulayo ngomthandazo ukukhupha idimoni ngomthandazo kodwa ukudlulisa ubomi obungunaphakade kumakholwa.
The Holy Ghost was coming and given into the hands of the church to impart life.
Praise
His name. Oh.
Thank you, Lord.
Hallelujah. Thank you, Lord. That's what Calvary
meant. Yeah.
Umoya oyingcwele ubusiza waze wanikelwa ezandleni zebandla ukudlisa ubomi. Oh, nanso into iCalvary eyayithethayo.
It touched stooped, degraded men and women and lifted them into a place to be sons and daughters of God.
Thank you.
To heal the sick. And to impart eternal life by giving the Holy Ghost to obedient believers. Man who were once unbelievers be made believers and impart spiritual eternal life.
Yathatha abasezantsi ajongeleke phansi amadoda nabafazi yabaphakamisela kwindawo babe ngonyana neentombi zikaThixo ukuphilisa abagulayo nokudlulisa ubomi obungunaphakade. Ngokunika umoya oyingcwele kumakholwa athobelayo, amadoda ayekade engakholwa, enziwe amakholwa, kudluliswe okomoya, ubomi obungunaphakade.
How much greater is it to say this sick woman in here, I can pray a prayer of faith and she'll be healed? That's a great thing. That's what he was doing then. He said, greater than this shall you do. I'm going to give you power. Not only to raise him up for a while, but to give him eternal life. But you'll be eternal forever.
Hallelujah.
Iyenkulu kangakanani ukuthi lo mfazi ogulayo olele apha ndingathandaza umthandazo okholwa aphiliswe. Yinto enkulu leyo. Nantso into awayeyenza ngokuya. Kodwa wathi nemikhulu kunaleni yakuyenza. Ndiza kuninika amandla hayi kuphela ukuba nimphakamise okwethutyana kodwa ukumnika ungunaphakade obuya kuba ngunaphakade naphakade.
Poor blind wretched people.
Praise God.
How do you miss that? Don't you see what the greater thing is?
Yes.
That's the greatest thing could ever happen.
Hallelujah.
Was to impart eternal life to people.
Bantu bangamahlwempu bazimfama baludwayenge niphosa njani lonto? Aniboni ukuba eyona inkulu into yeyipi? Yeyona nto inkulu ingenzeka. Yayikukudlulisa ubomi obungunaphakade ebantwini.
Hallelujah.
What is eternal life? The life that he lived. The life that was in him. Impart that to others. Can a man do that? A son of God can.
Intoni ubomi obungunaphakade, ubomi owabuphilayo, ubomi obabukuye, dlulisa oko kwabanye. Angayenza na umntu lonto? Unyana kaThixo angayenza.
Amen.
Hallelujah.
Jesus said, whosoever sins you remit to them, they are remitted.
Amen.
Whosoever sins you retain to them, they are retained.
UYesu wathi, izono zalowo nizixolelayo uyakuzixolelwa. Izono zalowo nizibambayo ziyakubanjwa.
Now here's where the Catholic Church and many others made their big mistake. They go out and say, I forgive your sins. That wasn't it.
Ngoku, naku apho ibandla lamakatolika namanye amaninzi enza khona impazamo yawo enkulu. Bayaphuma bathi, ndiyazixolela izono zakho. Yayingeyiyo loo nto.
How did they get sins forgiven in the Bible? Peter answered that question. On the day of Pentecost, they said, what can we do to be saved? How can we get this that you all got?
Bakwenza njani ukuxolela izono eBhayibhileni? UPetros wawuphendula lambuzo ngomhla wePentecost. Bathi, singenza ntoni ukuze sisindiswe? Singakufumana njani oku nikufumeneyo nonke?
He laid down the prescription.
Yes, he did.
He told them what to do. He said, repent every one of you towards God and be baptized in the name of Jesus Christ.
Hallelujah.
For the remission of your sins.
Hallelujah.
There's a greater works.
Wawubeka phansi umgqaliselo. Wabaxelela into amabayenze. Wathi, guqukani nonke ngabanye nibhekise kuThixo nize nibhaptizelwe egameni likaYesu Kristu. Ukwenzela ntoni? Ukuxolelwa kwesono senu. Nantso emikhulu imisebenzi.
How many of you preachers this morning, how many of you listen to my word on magnetic tape, are willing to go to Calvary this morning?
Hallelujah.
Look what God did there for you.
Thank you.
Amen.
And forsake your denominational creeds and preach the gospel.
Bangaphi nina bashumayele kulentsasa, bangaphi nina nimamele ilizwi lami kwikhasethi lesishicileli mazwi, abazimisele ukuya eCalvary kulentsasa. Nize nijonge ukuba yintoni uThixo anenzele yona phaya. Nize nishiye imigaqo yamahlelo enu nishumayele ivangeli.
Hallelujah.
Hallelujah.
Thank you, Jesus.
Hallelujah. It's in your lap now. What are you going to do with it?
Hallelujah. Thank you, Lord.
Why repentance and remission of sins must be preached in His name to all the world, beginning at Jerusalem. Hallelujah.
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 Hallelujah. Iphezu kwenu ngoku. Niza kwenza ntoni ngayo? Ngoba inguquko noxolelo lwezono kumele zishunyelwe egameni lakhe kwihlabathi lonke kuqalelwe eYerusalem. Hallelujah. Uzuko nakoke.
What does Calvary mean to you? What did that day do to you? Didn't stuff you out with some theology? Did it make you a stuffed shirt?
Amen.
Or did it make you a Christian? Sold out!
Hallelujah!
Sin remitted!
Ithetha ntoni iCalvary kuwe? Yakwenza ntoni la mini wena? Ingaba yakuhlohla ngemfundo yezakwalizwi? Ingaba yakwenza waba ngokukhukhumeleyo? Okanye yakwenza umKristu othengise konke? Hallelujah! Isono sixolelwe.
Greater works than this shall ye do. You see who the ye's are, don't you?
Hallelujah.
Greater works than this. Remitting sins in the name of Jesus Christ.
Emikhulu imisebenzi kunaleni yakuyenza. Uyabona ukuba, oh, ni ngobani akunjalo emikhulu imisebenzi kunale ukuxolela izono egameni lika Yesu Kristu.
But through creeds and denominations and so forth, it's bound you down to a place you're still serving the world.
Yes, thank you.
Tell me any man, tell me any woman can come to Calvary and try to be a big somebody because somebody said something.
Thank you, Jesus.
Kodwa ngemigaqo namahlelo nento ezinjalo inibophelele phansi kwindawo nisakhonza ihlabathi. Ndicelele nayiphi na indoda. Ndicele nawuphi na umfazi angeza eCalvary aze azame ukuba ngumntu othile omkhulu ngenxa yokuba umntu othile uthethe into ethile.
Tell me where you can look in the face of Calvary in its right light, that day in Calvary. How can you have your day on Calvary and come out a stuffed shirt? How can you come out a puppet for some organization to preach some man-made doctrines?
Ndicelele apho ungajonga ebusweni beCalvary kukukhanya kwayo okuchanekileyo. La mini eCalvary, unganayo njani imini yakho eCalvary uze uphume ungokukhukhumeleyo? Ungaphuma njani ungunopopi wombutho othile uze ushumayele imfundiso ezenziwe ngumntu?
Why don't it humble you to the Word of God?
Thank you, Lord.
If you ever go there, you'll come out humble.
Kutheni ingakwenzi uthobeke elizwini likaThixo? Ukuba ungakhe uye phaya, uya kuphuma uthobekile.
How can you want to be some big something in your organization with a feather in your hat when Jesus Christ, the Son of God, humbled himself to a hacked up body, to a spitted face, until shame and disgrace, and he stripped his clothes off and crucified him before the world, despising the shame? How can you go to Calvary and come away anything different than what he was? A disgrace, a shame.
Ungatheni ukufuna ukuba into ethile enkulu embuthweni wakho, ube nosiba emnqwazini wakho, xa uYesu Kristu unyana kaThixo wazithobela kumzimba oxatyelweyo, kubuso obutshicelweyo, kwade kwaba zintloni nehlazo, kwaye bazihloba impahla zakhe, bambethela emnqamlezweni, phambi kwehlabathi, elidelile ihlazo. Ungaya njani eCalvary uphume uyinto eyahlukileyo kuleyo wayeyiyo, ihlazo, intloni?
Oh, you say they'll kick me out. Let them kick. Have your day at Calvary. God will have his way with you.
Amen.
Let me quote that again. Have your day at Calvary. God will have his way with you.
Amen.
Let us pray.
Oh, uthi, bayakundikhabela ngaphandle. Bayeke bakhabe. Yiba nemini yakho eCalvary, uThixo uya kuba nendlela yakhe ngawe. Mandikucaphule oko kwakhona. Yiba nemini yakho eCalvary, uThixo uya kuba nendlela yakhe ngawe. Masithandazeni.
Lord, oh God,
thank you, Lord.
Take us all up to Calvary just now. Let us get away from self, Lord. The fear of man. The fear of what somebody else is going to say.
Ngosi. Oh, Thixo. Sithathe sonke usinyusele eCalvary kanye ngoku. Masisuke kubuthina. Ngosi. Uloyiko lwabantu. Uloyiko lento umntu ongomnye azakuyithetha.
While the whole world laughed at him, made fun of him. But he was obedient to death. He was obedient to disgrace. He was obedient. Even under the federal government.
Ngoba ihlabathi lonke lamhleka. Lenza into yokuhlekisa ngaye. Kodwa wathobela ekufeni. Wathobela kwihlazo. Wathobela nkuna phansi kurhulumente wezwe lonke.
And we realize that when Satan smote this earth, he became the ruler and authority in this earth. He witnessed the same before our Lord and said, these kingdoms are mine. I'll do with them what I will.
Kwaye siyaqonda ukuba xa uSathana wakhahleleka kulomhlaba, waba ngumlawuli negunya kulomhlaba, wangqina loo nto inye phambi kwenkosi yethu, waze wathi, ezi zikumkani zezam, ndiyakwenza ngazo oko ndikuthandayo.
And we realize that from that day to this world under the curse has been ruled by the one that cursed it.
Yes.
But God, oh God, we serve a kingdom that's uncursed.
Kwaye siyaqonda ukuba ukusukela kulaa mini ukuza kule eli hlabathi phantsi kwesiqalekiso belilawulwa ngulo oliqalekisileyo. Kodwa Thixo, oh Thixo, sikhonza ubukumkani obungaqalekiswanga.
Father God, how marvelous it is that you've done some great things in the picture world today. Letting these great pictures like Ten Commandments and this whole forth come out. To let men and women see that it wouldn't even darken a church door. But let them see what it is.
Bawo Thixo, ndlela ekumangalisa ngayo ukuba wenze izinto ezinkulu kwihlabathi lemifanekiso bhanyabhanya namhlanje. Uvumele lemifanekiso bhanyabhanya mikhulu injengemithetho elishumi nezinjalo ziphume ukwenzela amadoda nabafazi babone abebengayi kuma nasemnyango wenkonzo kodwa ubenze babone into eyiyo.
God's way is a rejected way by the world. Because we're going to Russia under communism. We are in this world, but we're not of this world.
Indlela kaThixo indlela eyaliweyo lihlabathi. Ngenxa yokuba sinje singena eRussia phansi kobukomanisi. Sikweli hlabathi, kodwa singabo abeli hlabathi.
Amen.
We have went to Calvary. We've crucified ourselves with the kingdom of God to be one of His. No matter what the world says, we take the way with the Lord's despised few.
Siyile eCalvary, sibethelele emnqamlezweni iziqu zethu, sisenzela ubukumkani bukaThixo, sibe ngabanye bakhe. Nokuba lithini ihlabathi, sithabatha indlela nabambalwa benkosi abadeliweyo.
We go on to the resurrection. And we believe it that's soon at hand, Lord. That when we will be resurrected into a kingdom that will take over this world, as Daniel foresaw it, and he broke all the world up into a little shaft, and the wind blew it off of the summer threshing floor.
Siqhubela phambili kuvuko, kwaye siyakholwa ukuba sele likufuphi, Nkosi. Side sithi xa sivuselwa kubukumkani obuya kuthatha ulawulo lweli hlabathi. Njengoko uDaniel walibonayo kwangaphambili, laze laluphula lonke ihlabathi, laba ngumququ, waze umoya wawuvuthela wesuka esandeni sehlomo.
But the mountain, the stone, grew into a great mountain that covered the earth. That stone shall come. Oh God, we want to be a part of it.
Amen.
Let us deny ourselves, take up our cross daily. Live for Christ, live for others. Grant it, Lord.
Kodwa intaba, ilitye lakhulela ekubeni intaba enkulu egqume ihlabathi. Ela litye liza kuza. Oh Thixo, sifuna ukuba yinxalenye yalo. Masizikhanyele thina, sithathe umnqamlezo wethu yonke imihla. Siphilele uKristu, siphilele abanye. Sinike oko, Nkosi.
There be some here this morning that doesn't know Him as Savior and would like to be remembered in the closing prayer. And would like for this to be your day at Calvary. Would you raise your hands and say, pray for me, Brother Brennan? I want to know Him as my Savior.
Kungakho abathile apha kusasanje, kwaye abangamaziyo njengomsindisi, kwaye abangathanda ukukhunjulwa kumthandazo wokuvala, kwaye abangathanda le ibe yimini yabo eCalvary. Ningaphakamisa izandla zenu nithi, ndithandazele, mzalwana Brennan, ndifuna ukumazi njengomsindisi wam.
God bless you, young fellow. Someone else, God bless you, my brother, back there. Would there be someone else? Say, I want to know Him. I want this to be a day of Calvary for me.
Uthixo akusikelele, for semcha. Umntu othile ongomnye, uthixo akusikelele, mzalwane wam emva phaya. Kungakho umntu othile ongomnye, othi, ndifuna ukumazi, ndifuna le ibe yimini eCalvary, ukwenzela mna.
I'm sick and tired. What's the use of me trifling around here with the very thing that I was born to do? I was born to be a son of God, and here I am holding on to the things of the world. God, let me be crucified today.
Daniel, kunceda ntoni ukuba ndibe ndidlalisa apha kanye ngale nto endazalelwa ukuyenza. Ndazalwa, zalelwa ukuba ngunyana kaThixo kwaye naku ndibambelele kwizinto zehlabathi. Thixo, ndivumele ndibethelelwe emnqamlezweni namhlanje.
Let me crucify today myself and my ideas that I might live with Christ and live for others. No matter what they do to me, if they make fun of me and persecute me and say all evil against me and things, let me just humbly walk along and meek like a lamb like he did.
Amen.
Someday you promise to raise me up again at the last day. I'm looking for that day.
Ndivumele ndibethelele emnqamlezweni namhlanje isiqu sam neembono zam ukuze ndibe ndingaphila noKristu kwaye ndiphilele abanye. Nokuba benza ntoni kum ukwenza into yokuhlekisa ngam kwaye bandithutshise baze bathethe bonke obubi chaseneyo nam nezinto, ndivumele ndihambele nje ngokuthobekileyo kwaye ndinobulali njengemvana njengoko wenzayo. Kwaye ngamini ithile uthembise ukundivusa kwakho ngomhla wokugqibela. Ndikhangela la mini.
Would there be some more hands go up? God bless you back there. And you? All right. Some more, just God bless you. God bless you. Some more. That before we pray.
Kungakho ezongezelekileyo izandla eziphakamayo, Thixo akusikelele emva phaya. Nawe, konke kulungile. Ezinye nje, Thixo akusikelele, Thixo akusikelele. Ezinye ezongezelekileyo ukuze phambi kokuba sithandaze.
Our Heavenly Father, it was said when Peter preached on the day of Pentecost, as many as believe was added into the church. They truly believe with all their hearts.
Bawethu osemazulwini, kwathi waxa uPetros washumayelayo ngomhla wePentecost, bonke ababekholwa bongezelelwa ebandleni. Bakholwa ngokunyaniseka ngeentliziyo zabo zonke.
These people that just raised their hand, I believe that they have believed with all their hearts. And if they have, there's a pool of water waiting here. They want those sins forgiven. There's somebody here that can baptize them in that name and the only name that there is under heaven given among men, that we must be saved.
Aba bantu, basandula ukuphakamisa isandla sabo, ndiyakholwa ukuba bakholwe ngenhliziyo yabo yonke. Kwaye, ukuba benze njalo, kukho iqula lamanzi alinde apha. Bafuna ezo zono zixolelwe. Kukho umntu apha ongababhaptiza kwela gama. Kwaye ukuphela kwegama elikhoyo phansi kwezulu elinikwe abantu ukuze sisindiswe.
For as I quoted the scripture a few moments ago, that repentance and remission of sins must be preached in his name to all the world, beginning at Jerusalem.
Kuba njengokuba ndicaphule isibhalo kwimizuzwana edlulileyo ukuba inguquko noxolelo lwezono kumele zishunyelwe egameni lakhe kulo lonke ihlabathi kuqalelwa eYerusalem.
And at Jerusalem, when repentance and remission of sin was preached, the apostle told them of the scriptures and said they must repent first and then be baptized in the name of Jesus Christ. That was the preacher's business to do.
Kwaye eYerusalem, xa kwashunyayelwayo inguquko noxolelo lwezono, umpostile wabaxelela ngezibhalo waze wathi mabaguquke kuqala baze babhaptizelwe egameni likaYesu Kristu. Yayingumsebenzi womshumayeli lowo ukuwenza.
For them to repent and him to baptize them for the remission of their sins. Whosoever sins you remit, to them they are remitted. Whosoever sins you retain, to them they are retained.
Ukuze bona baguquke, aze yena ababhaptizele ukuxolelwa kwezono zabo. Ezalowo izono nizixolelayo, uya kuzixolela. Ezalowo izono nizibambayo, kuye zibanjiwe.
Father, how did the world ever get off on a tantrum like that? Why not believe the simple gospel?
Bawo, lenze njani ihlabathi ukuphumela kumbono ombi njengokuba lenzile? Kutheni kungakholwa ivangeli elula?
And they even bring in for that to substitute false names, false baptisms, false Holy Spirit baptisms, shaking hands with ministers, using the titles of Father, Son, Holy Ghost, which is never in the Scriptures.
Baze bangenise ukwenzela oko, ukuthatha indawo yokunye, amagama obuxoki, ubhaptizo lobuxoki, ubhaptizo lomoya oyingcwele lobuxoki, ukubamba izandla nabalungiseleli, ukusebenzisa izihlonipho zikayise nyana moya oyingcwele, okungazange kube nesesibhalweni.
A document made by a Roman man.
That's right.
Not a Christian teaching nowhere in the Bible. Remission of sins cannot be remitted through titles, but through the name of Jesus Christ.
Umqulu owenziwa ngamadoda angamaRoma ingeyiyo imfundiso yobuKristu nandaweni na eBhayibheleni. Ukuxolelwa kwezono akunakuxolelwa ngezihlonipho, kodwa egameni likaYesu Kristu.
Now, Father, we know it's very unpopular. Your ways has always been that way.
Right.
But let men and women this morning come to that day, that day at Calvary.
Ngoku bawo, siyazi ukuba ayidumanga. Iindlela zakho zaba soloko ziyiloo ndlela. Kodwa, vumela amadoda nabafazi kusasanje beze kulamini, lamini eCalvary.
For Jesus, despising that day, that shame to be stripped off, to be hacked to pieces, to be spit on and made fun of by the whole world, by the church, by the people who should have loved him. And yet in all that, he opened not his mouth and went and died for those people that were making fun of him.
Apo uYesu edela lamini elahlazo lokuhlutywa impahla lokuxatyelwa akabe ziziqwenga lokutshicelwa enziwe into yokuhlekisa lihlabathi lonke libandla ngabantu ekwakumele bamthande kwaye ke kuko konke oko akawuvula umlomo wakhe. Waya kufela abo bantu babesenza into yokuhlekisa ngaye.
God, take us to Calvary this morning. And if they say we're crazy, they say we got the scriptures wrong, whatever they want to say, God, they cannot stand in the presence of God and say it's wrong.
Thixo, sithathe usise eCalvary kulentsasa. Kwaye ukuba bathi siphambene, bathi sizifumene phosakeleyo izibhalo, nokuba yintoni abafuna kuyithetha. Thixo, abana kuma ebukhweni bukaThixo bathi kuphosakele.
They cannot cover their sins by the Bible. The Bible uncovers their sins. Their unbelief.
Yeah.
To be popular. To do like the rest of the crowd. Let them come to Calvary this morning and begin at Jerusalem. That repentance and remission of sins must be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem.
Abana kuzigquma izono zabo ngeBhayibhile. IBhayibhile iyazityhila izono zabo, ukungakholwa kwabo, besenzela ukuduma, benze njengesihlwele sonke. Bavumele, baze eCalvary kulentsasa, kwaye qala eYerusalem, ukuba inguquko noxolo lwezono mazishunyelwe egameni lakhe, kuzo zonke izizwe, kuqalelwa eYerusalem.
Let them take that same crucified step. To be hacked and spit upon and made fun of and called everything that can be called in the line of religious renegades. Tear up of churches. All they want to call.
Bavumele bathathe elanyathelo linye libethelelwe emnqamlezweni lokuxatyelwa. Batshicelwe kwenziwe into yokuhlekisa ngabo. Kwaye babizwe ngayo yonke into abangabizwa ngayo kumgca wendlavini zenkolo. Abachithi bamabandla. Konke abafuna ukukubiza.
May we, Lord, this morning take our way with the Lord's despised few. May we walk like the apostles did, neither turning right or left, and from the goodness of our hearts serve God.
Amen.
Grant it, Father.
Singa Nkosi, kulentsasa, singathabatha indlela yethu nabenkosi abadeliweyo abambalwa. Singahamba njengoko abapostile benzayo, bengajikeli ekuneni okanye ekhohlo. Kwaye ngokusuka ekulungeni kwenhliziyo zethu sikhonze uThixo sinike oko bawo.
Now heal the sick and the afflicted is coming into the prayer line. May these who raise their hands in their hearts repent right now. May these who have stood back so long quickly move to the water and have their sins remitted upon the name of the sacrifice, Jesus Christ, the Son of God. Amen.
Ngoku philisa abagulayo nabaxhwalekileyo abaza emgceni wokuthandazelwa. Bangathi aba baphakamisa izandla zabo ezinhliziyweni zabo baguquke kanye ngoku. Bangathi aba bamele kude ixesha elide kangaka ngokukhawuleza baze emanzini bafumane izono zabo zixolelwe egameni ledini uYesu Kristu unyana kaThixo. Amen.
Now.
down at the cross where my Savior died. And apho kweyami inhliziyo igazi lafakwa uzuko kwelakhe zuko kwelakhe igama uzuko kwelakhe igama Uzuko kwelakhe igama Ndisindiswe ngokuma ngalisayo sonweni njani Yesu ngokumnandi uhleli ngaphakathi Baya emnqamlezweni apho wandi ngomnye wabakho uzuko kwelakhe igama uzuko kwelakhe igama uzuko kwelakhe igama elinqabile igama apho entliziyweni igazilafa Uzuko kwelakhe.
Doesn't that just do something to you? Just towers you out. Puts a hope in your life. Life eternal. What is crucified with Christ is to live for others.
Akwenzi okuthile oko kuwe. Iyakucoca njengokuphandle. Ibeke ithemba ngaphakathi kuwe. Ubomi. Ubomi obungunaphakade. Yintoni ukubethelelwa noKristu kukuphilela abanye.
What kind of others? Those who hate you. Those who wouldn't like you. Those who would make fun of you. Live for them. Be with them. Love them. Pray for those who despitefully use you. Say all manner of evil falsely for my name's sake. They persecute the prophets which were before you.
Abanjani abanye. Abo bakucaphukelayo. Abo bangekhe bakuthande. Abo bangenza into yokuhlekisa ngawe. Uphilele bona. Ube nabo. Ubathande. Bathandazeleni abo banigxekayo. Bathethe bonke ububi ngani bexoka. Ngenxa yegama lam. Babathutshisa abaprofeta babephambi kwenu.
I thought the message would probably help the church this morning. That you would see that we need a Calvary. We need a crucifixion.
Bendicinga ukuba umyalezo uya kuba nako ukulinceda ibandla kule ntsasa ukuba niya kubona ukuba sidinga iCalvary sidinga ukubethelelwa emnqamlezweni.
Now what is it all done? It's all paid for. Sister in the wheelchair. To the people here that's sick and afflicted. It's all paid for. The only thing you have to do is to believe that it's yours. Accept it in the same way and you'll be healed.
Ngoku yintoni yonke eyenzileyo? Uhlawulelwe konke dade okwisitulo samavili kubantu apha abagulayo nabaxholekileyo konke kuhlawulelwe ukuphela kwento ekufuneka uyenzile kukukholwa ukuba yeyakho yamkele ngendlela enye kwaye uyakuphiliswa.
Remember, now what is it? You could go to the world, preach the gospel, heal the sick, and impart eternal life. How much greater would it be if here's a man laying here with tumor, cancer, whatever it is.
Kumbula, ngoku yintoni, ungaya ehlabathini, ushumayele ivangeli, uphilise abagulayo, kwaye udlulise ubomi obungunaphakade. Kuka kakhulu kangakanani, okwe, nantsi indoda ilele apha, inetyuma, umhlaza, nokuba yintoni na.
We have seen him so many times impart his blessings and heal the man, heal the woman. Tens of thousands upon thousands of infallible cases around the world. Take them out of cot stretchers, just shadow people, eat up with cancer. Today, fine, healthy people. These works that I do shall you also. But greater than this shall you do. More than this is right.
Simbonile amatyele amaninzi edlulisa iintsikelelo zakhe aphilise indoda, aphilise umfazi, amashumi amawaka aphindwe ngamawaka eemeko ezingenakuphikwa ehlabathini jikelele. Uyabona, ebasusa emakhukhweni, kwiibhedi zabagulayo, izithunzi zabantu abadliwe ngumhlaza, namhlanje bangabalungileyo, abasempilweni abantu. Le misebenzi ndiyenzayo niyakuyenza nani, kodwa emikhulu kunale niyakuyenza, engaphezulu kunale, yiyo echanekileyo.
What? I gave them extension of life through Jesus' name to extend their life for a few days. But more than this shall you do, you'll give them eternal life through my name.
Intoni, ndibanike ukongezelelwa kobomi egameni lika Yesu, ukubongeza ubomi babo iintsuku ezimbalwa. Kodwa engaphezulu kunale niyakuyenza, niyakubanika ubomi obungunaphakade ngalo igama lam.
Why would you be ashamed of that precious name? Why would people shun it and back away from it? It's the devil. Certainly.
Kutheni unganentloni ngeli alinqabileyo igama? Kutheni abantu belilandula balinikele umva besimka kulo? Ngumtyholi ngokuqinisekileyo.
Repentance and remission of sin must be preached in his name to all the world, beginning at Jerusalem. That's where the message went out first. Is that right? Repentance and remission of sins be preached in his name, beginning at Jerusalem.
Inguquko noxolelo lwesono kumele zishunyelwe egameni lakhe kulo lonke ihlabathi, kuqalwe eYerusalema. Nako apho umyalezo waphuma khona kuqala. Ngaba kunjalo, inguquko noxolelo lwesono zishunyelwe egameni lakhe kuqalwe eYerusalema.
Now, first we'll do as he did. Have prayer to heal the sick. Next, we'll have the great gift. The water is ready back here for any that wants to be baptized. There's garments in here for women, garments in here for man, standing ready for you to have your sins remitted.
Ngoku, kuqala, siza kwenza njengoko wenzayo. Sibe nomthandazo wokuphilisa abagulayo. Okulandelayo, siza kuba nesikhulu isipho. Amanzi alungile, emva apha, ukwenzela nabani ofuna ukubhaptizwa. Sikhona ingubo apha ngaphakathi zabafazi, ingubo apha ngaphakathi zamadoda. Zimi zilungele nina ukuze nifumane izono zenu zixolelwe.
Because remember that you can only have your sins remitted according to Bible teaching. For there's not another name under heaven given among man whereby you must be saved.
Ngenxa yokuba khumbula ukuba ungana kuxolelwa kwezono ngokwemfundiso yeBhayibhile. Ngoba alikho elinye igama phansi kwezulu elinikiweyo ebantwini ukuze nisindiswe.
Paul met some had already been baptized, and they were shouting, had victory. He said, unto what were you baptized? They said, unto John. He said, John baptized unto repentance.
UPaulus wahlangana nabanye ababesele bebhaptiziwe, kwaye babememelela benoloyiso, wathi, na baptizelwa enini, bathi, kuYohane, wathi, uYohane wabhaptizela kwinguquko.
I get this, unto repentance, not for remission of sins. How many understands that? Not for remission of sins. They were baptized, all right. Unto repentance. They have repented. Yes, sir. I've repented. I believe he's coming. They were baptized unto repentance. That is to say, believing on the Lord Jesus Christ.
Ngoku, kufumane oku, kwinguquko. Hayi ukuxolelwa kwesono. Bangaphi abakuqondayo oko? Hayi ukuxolelwa kwesono. Babebhaptiziwe kuhle kwinguquko. Babeguqukile. Ewe mhlekazi, ndiguqukile. Ndiyakholwa uyeza. Babebhaptiziwe enguqukweni. Oko kukuthi ekukholweni kwinkosi uYesu Kristu.
Then when they heard this, that the sacrifice already come, they were baptized over again in the name of Jesus Christ. And then was imparted to them when he laid his hands upon them the Holy Ghost, and they spoke in tongues and prophesied.
Ke bakukuva oku ukuba idini selelafika babhaptizwa kwakhona egameni lika Yesu Kristu, kwaze ke kwadluliselwa kubo xa wabeka izandla zakhe kubo umoya oyingcwele, baze bathetha ngelwimi baprofeta.
Now, how are you going to change that scripture? You put your finger on one place in the Bible where anybody was ever forgiven of their sins in the New Testament and ever was baptized in any other way but in the name of Jesus Christ.
Ngoku, uzakusitshintsha njani esiya sibhalo? Khawuke ubeke umnwe wakho kwindawo ibenye eBhayibhileni, apho nabani na wakhe waxolelwa izono zabo kwitestamente entsha owakhe wabhaptizwa nangayiphi na indlela kungekulo igama likaYesu Kristu.
Show me one place in the Bible where that any person was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. Or bring to my desk a history of the church, that shows where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost until 300 and something years after the death of the last apostle when the Catholic Church is organized.
Ndibonise indawo ibenye eBhayibhileni, apho nawuphi na umntu wakhe wabhaptizwa egameni loyisenyana moya oyingcwele, okanye zisa etafileni yam imbali yebandla ebonisa apho nabani na owakhe wabhaptizwa egameni likayisenyana moya oyingcwele, de kwaba ngamakhulu anento eminyaka emva kokufa kompostile wokugqibela xa ibandla lamakatolika laba ngumbutho.
Now I've got the pre-Nicene fathers and all the historians and everything right in my study. The most ancient sacred history in the world. The only infallible proofs that we have.
Ngoku ndinayo i-pre-Nicene fathers kwaye ne bonke ababhali bembali nento yonke kanye kwigumbi lam lokufundela. Eyona indala ihloniphekileyo imbali ehlabathini ukuphela kobungqina obungena kuphikiswa esinabo.
Read our Sunday visitor or the catechism of the Catholic Church. Watch them what they say. Some of the Protestants will perhaps be saved because that they do bow to the Catholic doctrine. For their Bible says baptize in the name of Jesus Christ, but we've taken the solemnity off of the name of Jesus and put it on Father, Son, Holy Ghost, and they admit it.
Funda our Sunday visitor. Okanye i-catechism yebandla lamakatolika ubabukele into abayithethayo. Abanye bamaprotestanti mhlawumbi baya kusindiswa ngenxa yokuba bayaqubuda kwimfundiso yobukatolika ngoba iBhayibhile yabo ithi baptizane egameni likaYesu Kristu, kodwa sithathe ukunyaniseka sakususa egameni likaYesu sakubeka kuyisenyana moya oyingcwele kwaye nabo bayayivuma loo nto.
Now show me a scripture contrary to that. There you are. And yet the world bows right to it. Why, they've never been to Calvary. That's it. They've never seen.
Ngoku, ndibonise isibhalo esichasene noko. Kwaye nako ke, kwaye ke, ihlabathi liqubuta kanye kuyo. Kutheni, abazange baye eCalvary. Yiyo le, abazange babone.
They'll make fun of you and call you, they'll even call you Holy Roller, Jesus Only, and all those fanatic names that they can. What the difference does it make what they call you? What do he care what they call him? He was crucified. He lived for God and God alone.
Baya kwenza into yokuhlekisa ngawe bakubize. Baya kude bakubize umqengqeleke ongcwele, uYesu yedwa, na wonke lo magama obaxo abanako. Yenza mahluko mni into abakubiza yona. Bathini, ngaba wakhathala into ababembiza yona, wabethelwa emnqamlezweni, waphilela uThixo, uThixo kuphela.
And if that same spirit was in him as in you, it'll make you do the same thing bearing his name. Whatever you do, said the Bible, in word or in deed, do it all in the name of Jesus.
Amen.
Giving praise to God.
Kwaye, ukubala moya mnye, wawukuye, ukuwe, uyakukwenza wenze into enye. Uthwele igama lakhe nantoni na esukubani yenza itsho iBhayibhile ngezwi okanye ngesenzo kwenzeni konke egameni likaYesu nibonga uThixo.
Where do you get that triune pagan doctrine? Out of a catechism, not out of the Bible. The word Trinity is not even mentioned in the whole scriptures from Genesis to Revelation. There's no such a thing. There is no such a thing as a Trinitarian God. He's God.
Amen.
God alone, one God. There's always been one God.
Nifumana pile ya yeziqu ezithathu imfundiso yobuhedeni iphuma kwikatechism hayi kwiBhayibhile. Igama iTrinity aliveli nokuvela kwizibhalo zonke kusukela Genesis ukuya kusityhilelo. Ayikho into enjalo, ayikho into enjengoThixo weTrinity. UnguThixo, uThixo yedwa uThixo omnye waba soloko enguThixo omnye.
He served three offices. He served once as the Father under Moses. He served once in flesh as the Son, Jesus. He serves now as the Holy Ghost, but it's one God. One God, not with three names, three offices, three titles in one name. Jesus Christ.
Wasebenza ngeoffice ezintathu. Wasebenza ngelinye ilixa ngekabawo phansi kukaMoses. Wasebenza ngelinye ilixa enyameni njengonyana uYesu. Usebenza ngoku njengomoya oyingcwele. Kodwa nguThixo omnye. uThixo omnye hayi onamagama amathathu. Iiofisi ezintathu, izihlonipho ezintathu kwigama elinye uYesu Kristu.
Anything different is pagan. And I ask for somebody to show that it is. Right. I've said that for years after years after years, and nobody's took it up yet.
That's right.
Because it can't be. I've got the here's the Bible first. There's the ancient histories to prove that it's exactly right. And why does the devil just the Bible said to be that way.
That's right.
How can they come unless I draw them? That's just all I know. That's what Jesus said.
Antonio Yashukileo Bubu Hete. Kwaye ndiyacela ukuba ubani abonise oko ukuba kunjalo. Kulungile. Ndikuthethe oko iminyaka ngeminyaka ngeminyaka. Kwaye akukho bani ukhe wayithabatha. Unangoku, uyabona. Ngenxa yokuba ayinakuthatyathwa. Ndinayo nantsi iBhayibhile kuqala. Kwaye nantsi yanembali endala yokubonisa ukuba ichanekile ngqo. Kwaye kutheni umtyholi nje. Ndikuhle. iBhayibhile ithe baya kuba ngola hlobo. Baya kuza njani ukuba ndithanga ndibatsale. Kuphela nje konke ndikwaziyo ngayo. Nantso into uYesu awayithethayo.
So I'm not saying that to be. If I said that and preached a sermon like this, I'd be the worst hypocrite among you. Right. I say that because it's truth and it's life.
Amen. Amen.
Many as baptized into Christ puts on Christ. We have life by His name.
Gogo, andikuthethi oko ukuze ndibe. Ukuba ndithethe oko kwaye ndishumayela intshumayelo enjengale bendiya kuba ngoyena uphantsi umhananisi phakathi kwenu. Kunjalo kanye. Ndikuthetha oko ngenxa yokuba yinyaniso kwaye bubomi. Bonke abo babhaptizelwe kuKristu bayambembatha uKristu banobomi ngegama lakhe.
We pray in His name, seek in His name, preach in His name, baptize in His name, live in His name, die in His name, go to heaven in His name, resurrect in His name.
Amen.
All the family in heaven is named Jesus. The Bible said so. All the family on earth is named Jesus.
Sithandaza egameni lakhe, sifuna egameni lakhe, sishumayela egameni lakhe, sibhaptiza egameni lakhe, siphila egameni lakhe, sifa egameni lakhe, siya ezulwini egameni lakhe, sivuke ekufeni egameni lakhe. Lonke usapho ezulwini libizwa ngoYesu. iBhayibhile yatsho njalo. Lonke usapho emhlabeni libizwe ngoYesu.
He said, I came in my... You said, well, it's the name of the Father. Father's not a name, it's a title.
That's right.
He said, I came in my Father's name and you received me not.
Wathi, ndize ngelo wam, uthi kuhle, igama likabawo. Ubawo asilo gama, sisihlonipho. Wathi, ndize gamenye likabawo wam, nazana ndamkela.
Now, what name did he come in? Certainly. And you received me not. So there you are. It's just—it's hid from the eyes of wise and prudent. Surely, it sure is.
Gogo, lelipi kama zengalo. Aha, ukuqinisekileyo naza nandamkela. Gogo nakoke yinto nje ehe sihliwe emehlweni ezilumkono engqondo. Ngenene, ngenene injalo. Aha.
Over in Revelations we talked the other day. There's the old prostitute church, which is the first organization, and then she had a bunch of daughters that was born out of her. They do the same thing, same habit.
Kwaye, ngaphaya kwesityhilelo, njengokuba sifundisile ngenye imini, kukho eliya lidala ibandla elilihenyukazi, elingumbutho wokuqala, laze ke laba negquba leentombi ezizalwe ziphuma kulo, zenza into enye, umkhwa omnye.
She all winds up in Babylon the same way with a church of Rome and a confederation of churches of other nations. And there she is all winding up all in the same thing, same boat.
Liphelela lonke eBhabheli ngendlela enye. Line nebandla laseRoma nemanyano yamabandla ezizwe kwaye nako apho akhoyo. Konke kuphelela onke esentweni enye. Isikhephe esinye.
But God's church.
Amen.
Hallelujah. It's a called out church. Separated. How's the church built? How will you know this? How can you ever know this to be the truth when God reveals it to you? How did Abel know it was a lamb instead of apples? It was revealed to him. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice.
Kodwa elikaThixo ibandla. Hallelujah. Leli bizelwe ngaphandle ibandla. Lahlulwa. Lakhiwe njani ibandla? Uya kuyazi njani lento? Ungakhe uyazi njani le ukuba yinyaniso? Xa uThixo ekutyhilela. Wayazi njani uAbheli ukuba lixhwane endaweni yama-apile? Yayityhiliwe kuye. Ngokholo uAbheli wasondeza kuThixo umpingelelo ogqithileyo.
Coming down off the Mount Transfiguration, Jesus says, "Who do men say I am?" Some said Elias, Moses, and so forth. He said, "But I'm asking you. Who do you say I am?"
Esihla entabeni yoguqulo, uYesu uthi, "Bathi abantu ndingubani?" Abanye bathi, "UEli, Moses, nokunjalo." Wathi, "Kodwa ndibuza nina, nithi ndingubani?"
Peter said, "Thou art Christ, the Son of the living God."
Amen.
He said, "You ever learn this in otherwise? I say this not to be big, but to drive down a point. You never learned this in some seminary. Some man never taught you this. But my Father which is in heaven has revealed this to you."
UPetros wathi, "Wena unguye uKristu, unyana uThixo ophilileyo." Wathi, "Awukufundanga oku ngolunye uhlobo. Ndithetha oku, hayi ukuze ndibe mkhulu, kodwa ukubethelela inqaku. Awukufundanga oku kwesithile isikolo sezakwalizwi. Umntu othile akakufundisanga oku, kodwa ubawo wam osezulwini ukutyhilele oku kuwe."
That I am not Father, Son, and Holy Ghost, but I'm Jesus Christ. And upon this rock, what rock? The same one Abel went. Upon that same rock, upon this rock, the spiritual revealed truth of God, I'll build my church. And the gates of hell can never prevail against it.
Amen.
They'll try it, but they'll never prevail.
Ukuba ndinguye, hayi uyise nyana moya oyingcwele, kodwa ndinguYesu Kristu. Kwaye phezu kweli lwalwa, eliphi lwalwa, elialinye uAbheli waya, phezu kolu yalwalwa lunye. Phezu kolu lwalwa, inyaniso kaThixo etyhilwe ngokomoya, ndiya kulakha ibandla lam, kwaye namasango esihogo angekhe aloyise. Kunjalo, ayalizama, kodwa angekhe aloyise. Uyabona?
So just go to Calvary, be crucified, come back and take your way with the Lord's despised you, move on.
Gogo. Yanje Calvary, ubethelelwe emnqamlezweni, ubuye, uze uthathe indlela yakho nabenkosi abadelweyo abambalwa, uhambele phambili.
Now Lord, we are committing all things to you. I don't know out of this group what's in here. I have no idea of knowing, Lord, unless you would reveal it.
Ngoku, Nkosi, sinikela zonke izinto kuwe. Andazi okuphuma kweli qela, yintoni elapho. Andinambono yokwazi. Nkosi.
And now, Father God, I'm not asking you to do that. I've just laid it in the laps of the people. There they are. May this be a real Calvary this morning. May it be a real crucifixion to self-will and to self-desires and the big things of life.
Kwaye ngoku, bawo, Thixo, andikucele ukuba uyenze loo nto. Ndiyibeke nje phezu kwabantu. Nabo ke, yanga le ingayiCalvary yokwenene kule ntsasa. Yanga ingangokwenene ukubethelelwa emnqamlezweni kwentando yesiqu neminqweno yesiqu nezinto ezinkulu zobomi.
May man become humble and willing to take the way with the Lord's despised you. May they walk humbly. May they be born into this kingdom, this great kingdom of God, which is a spiritual body, the celestial body of Christ on earth. By one Spirit we are all baptized into one body.
Anga amadoda ngaba ngathobekileyo. Bazimisele ukuthatha indlela nabenkosi abadelekileyo abambalwa. Banga bangahamba ngentobeko. Banga bangazalwa ngobu bukumkani. Obu bukhulu bukumkani bukaThixo. Obungumzimba wakwamoya. Umzimba wezulu kaKristu emhlabeni. Ngomoya mnye. Sibhaptizelwa sonke emzimbeni mnye.
Granted, Lord, whether they be black, white, yellow, brown, whatever they are, male or female, bond or free, we've all been made to drink of the same self-spirit. Granted, Father, may it be among many this morning that they will understand. May you open up their understanding.
Sinike oko Nkosi, nokuba bamnyama, bamhlophe, batyeli, bantsundu, nokuba bayintoni, ndoda okanye umfazi, obophekileyo okanye okhululekileyo, senziwe sonke ukuba sisele moyeni mnye. Sinike oko, bawo, kwaye yanga ingane kwabaninzi kule ntsasa, ukuze baqonde, yanga ungavula ingqiqo yabo.
Then it'll be like a new day to him. The sun will shine and the dismal light of man-made theologies will drift away and the light of God will shine on their path and break forth the veil that veils in this beautiful light. And they can walk the highway of holiness then, living for others as Christ did.
Koko ke, iya kuba njengemini entsha kubo, ilanga liya kukhanya, kwaye ukukhanya okucimezayo kweemfundiso zakwalizwi ezenziwe ngabantu kuya kumka. Kuze ukukhanya kukaThixo kukhanyise endleleni yabo, kuze kukrazule ikhuselo elikhusele oku kukhanya kuhle, baze babe nokuhamba kwindlela ephakamileyo yobungcwele, ngoko ke bephilela abanye, njengoko uKristu wenzayo.
Now as we bring the prayer line in, I pray that you'll anoint your servants this morning.
Amen.
All of us as we pray one for the other. Grant today that every sick person that comes through this prayer line may be healed.
Ngoku, njengokuba sisiza kumca wokuthandazela, ndiyathandaza ukuba uya kubathambisa abakhonzi bakho kule ntsasa. Sonke, njengokuba sithandaza, omnye ethandazela omnye, kwaye sinike namhlanje kuba wonke umntu ogulayo othi adlule kulo mca wokuthandazela abe angaphila.
May they return like the little cross-eyed girl and the little boy and that elderly lady and Brother Wright and many of those who came through, Lord, with afflictions and diseases and something that the doctors cannot cure. And here they are today, just about a week ago, and here they are well today.
Banga banga buya, njengale ya incinane intombi enamehlo aligqwemu, nenkwenkwe encinane, kwane neli alidala inenekazi nomzalwane uWright nabaninzi. Babo badlulileyo Nkosi beneenkqwaleko nezifo nezinto oogqirha abangenakuzinyanga kwaye naba belapha namhlanje nje malunga neveki edlulileyo kwaye naba belapha bephilile namhlanje.
God made men and women pass by with that same faith, knowing that they are going to Calvary to be crucified to their thoughts and their ideas, that they are past healing. Hey, the power that raised Jesus from the grave give them life. Great life of faith. And then immediately after this, may many come to the pool for baptism. We ask in Jesus' name, Amen.
Thixo, yanga amadoda nabafazi, bangadlula ngoliya kholo lunye, besazi ukuba baya eCalvary ukuya kubethelela emnqamlezweni iingcinga zabo nembono zabo zokuba badlule ekuphilisweni. Angamandla avusa uYesu engcwabeni angabanika ubomi, ubomi obukhulu bokholo. Zeke, ngokukhawuleza emva koko, bangabaninzi bangeza equleni ukuza kubhaptizwa. Sicela egameni likaYesu. Amen.
Amen. Now we just got 20 minutes to run the prayer line in the baptismal service. Now we don't have prayer cards. We've got them from that. We'll try to work it in my bigger meetings whenever we start.
Ngoku, sinemizuzu nje engamashumi amabini okuqhuba umgca wokuthandazela nenkonzo yokubhaptizwa. Ngoku, asinawo amakhadi okuthandazela. Sibuyile koko, kwaye siya kuzama ukuyisebenza kwiinkonzo zam ezinkulu nanini na siqala.
I've told you all, we laid it out, we got it on tape, and everywhere I go, them tapes will be sent ahead. The sign only points to the blessing.
Ndinixelele nonke, siyondlalile ngokuphandle, sinayo ekhasetini, kwaye naphina apho ndiya khona, la makhasethi aya kuthunyelwa ngaphambili, umqondiso, ukhomba kuphela kwintsikelelo.
The idea was if you pray for the sick, get the people to believe you. I said, they won't believe me. He said, you'll be given these signs, and by this they will believe. The signs has moved over and over for 10 years around the world without one time failing. No failure at all in it. How many know that to be true?
Imbono yayikukuba, ukuba uya kuthandazela abagulayo, wenze abantu bakukholwa. Ndathi, abayi kundikholwa. Wathi, uza kunikwa le miqondiso, kwaye ngako oku baza kukukholwa. Imiqondiso ihamba hambile iminyaka elishumi ukujikeleza ihlabathi kungekho nelinye ixesha isilela. Akukho kusilela konke konke kuyo. Bangaphi abakwaziyo oko ukuba yinyaniso?
If you can believe the sign, then believe the message. That's right, it shows us. And would God put in me a message and let it be so perfect like that? Or what? And I'll tell you something, it would be falsely? God won't let me do that. No, 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 sir. I'm telling you the truth.
Kuhle, ukuba ungawukholwa umqondiso, ngoko ke, kholwa umyalezo, kulungile lokho, iyabonakalisa. Kwaye, uThixo angafaka kumu umyalezo, kwaye avumele ugqibelele ngolo hlobo. Kodwa into, ndize ndinixelele into engaba bubuxoki. UThixo angeke andivumele ndiyenze loo nto. Hayi, hayi, hayi mhlekazi, ndinixelela inyaniso.
All you that wants to be prayed for, kindly on this row here, come over on this side, if you will, over line up to the right, and then that'll let the people come through as we pray. And then we'll get the boys, the ushers, and them will watch, and as they come through here, then over on this side, we'll bring them around the back and bring them through. Everybody be praying for us.
Ngoku, nonke nina nifuna ukuthandazelwa ngohlobo lwe kolu kozo apha, izani ngapha kweli cala, ukuba ningenza phesheya phaya, yenzani umcanga sekunene, kwaye ke oko kuyavumela abantu badlule ngexa sithandaza, zeke sifumane amakhwenkwe abancedisi kunye nabo baya kugada, kwaye ngexa bephumela apha, zeke ngapha kweli cala, siza kubazisa ukujikela ngasemva, sibaphumelise kuwo, wonke umntu athandazelwe.
Oh no, not that. Well, if I'm young, she don't matter. I can bring her out, or you, I can bring her out the, now or the last one time. She wants it, doesn't matter.
Oh, aye, aye, and the entang. Kushe, nanini na ufun, akushub, ungamkup, okany, wena, dinga, mkupele payangok, okany, kanying lemva, nanini na ufun, akushub.
Now let's get just quiet as we can for this next few minutes. I want you all to be thinking now. Now what did the Bible say? The prayer of faith shall save the sick. How many know that's right?
Ngoku, masizoleni nje ngokuba singanako okwale mizuzu imbalwa ilandelayo. Ndifuna nonke nibe nicinga ngoku. Ngoku, itheni iBhayibhile? Umthandazo wokholo uya kumsindisa ogulayo. Bangaphi abayaziyo ukuba oko kunjalo?
How many knows the Bible said, these signs shall follow them that believe? The works that I do shall you also. What was the works he said? I can, if ye believe that I'm able to do this. Is that right?
Bangaphi abayaziyo ukuba iBhayibhile yathi, le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo. Imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani. Kwaye, yaye iyintoni imisebenzi? Wathi, ndinako ukuba uyakholwa. Kukubanti ngayenza lento. Ingaba kunjalo.
What was my question? They won't believe. He said these signs will cause them to believe. Now if you believe, get ready. This is your hour of deliverance. Just the same as it be from sin, it's the same promise for the same God.
Ubuyintoni umbuzo wam. Abayi kundikholwa. Wathi, le miqondiso iya kubangela bakholwe. Ngoku, ukuba uyakholwa, lungisa. Le yiyure yakho yenkululeko. Nje, ngokuba ibiya kubanjalo kwisono. Sisithembiso esinye soThixo omnye.
Now we got a little sick woman here. She's got stomach trouble from down in New Albany. We're going to pray for her first so she can get her a seat. Now, quietly and everybody now, I want the brother to help me here. Let's bow our heads a moment now for prayer.
Gogo, sinomncinane ogulayo umfazi apha, onengxaki yesisu, ovela ezantsi eNew Albany. Siza kumthandazela kuqala, ukuze abe nokuzifumanela isihlalo. Ngoku, ngokuzolileyo, kwaye wonke ubani ngoku, ndifuna abazalwane bandincede apha, kwaye masithobeni iintloko zethu okomzuzwana ngoku ukwenzela umthandazo.
Now, Heavenly Father, this has been your word. I'm not responsible for the action that it will be took upon it, but I'm responsible for preaching it.
Ngoku, bawo sezulwini, eli ibe lilizwi lakho, andinaxanduva ngesenzo esiya kuthathwa phezu kwalo, kodwa ndinoxanduva lokulishumayela.
And knowing this, and knowing that I'm a middle-aged man now, and someday must face you, I have preached the truth. From my heart, you know it. Not to be prejudiced. If that was so, Lord, then I need repentance.
Kwaye, ndisazi oku. Kwaye, ndisazi ukuba ndiyindoda yobudala buphakathi ngoku. Kwaye, ngenye imini, kufuneka ndibonane nawe. Ndishumayele inyaniso ngokusuka entliziyweni yam. Uyayazi loo nto. Hayi kuba sendigwebile. ukubabe kunjalo ngose ke ndidinga inguquko.
Father, I pray that you'll help now as we go to pray for the sick. May my prayers be answered. Not only my prayers, Lord, but the prayer of this church as these poor people.
Kwaye bawo ndiyathandaza ukuba uyakunceda ngoku njengokuba sisiya kuthandazela abagulayo. Yanga imithandazo yami ngaphendulo, hayi kuphela eyami imithandazo ngoko kodwa umthandazo weli bandla njengokuba aba bantu bangamahlwembu.
What if this is my wife standing here? What if this is her sitting in a wheelchair, or my sister, my mother? Oh God, heal this people, will you, Lord?
Bekuya kuthini ukuba lo ibiyinkosikazi yam imi apha? Bekuya kuthini ukuba lo ibinguye ehleli kwisitulo samavili okanye udadewethu umama wam? Oh Thixo, philisa aba bantu. Angayenza ngoku.
Look, stand in the prayer line. Heart trouble, cancer, tumor, all kinds of diseases and afflictions. Many of them are coming. Hundreds are being delivered right from here, Lord. And they see it and they believe it. And they're coming in the prayer line to accept this.
Khangela, kumi kumca ukuthandazela. Ingxaki yenhliziyo, umhlaza, ityhuma, zonke iintlobo zezifo neenkxwaleko. Abaninzi kubo bayeza. Amakhulu ayakukhululo kanye ukusuka apho ngosi kwaye bayayibona kwaye bayayikholwa kwaye bayeza emgceni ukuthandazela ukuze bamkele eyabo.
They're coming to a lively stone now, not your servant, but unto your son Jesus, who is the leader of the church, the spiritual mystical person among us, and as we go offering his name, you said, in my name they shall cast out devils. I pray that you'll answer our prayers in Jesus' name. Amen.
Beza kwilitye eliphilayo ngoku, hayi umkhonzi wakho, kodwa kunyana wakho, uYesu, ongumkhokheli webandla, elomoya, umntu ongenakubonwa phakathi kwethu, kwaye njengokuba sihamba, sinikela ngegama lakhe, uthe, egameni lam bayakukhupha iidemoni. Ndiyathandaza ukuba uya kuyiphendula imithandazo yethu. Amen.
May everybody be in prayer. Now this is part of yours too. This is your prayer. Now this little woman must die. If something don't help her.
Ngoku, wonke umntu abe semthandazweni. Ngoku, yinxalenye yakho le nawe ngumthandazo wakho. Ngoku lo mfazi imncinane kumele afe ukuba into ethile ayimncede.
How many know Brother Stadcliffe? Brother Sister Stadcliffe? I was called from Germany 3 times the other night. Their baby was dead. They asked, Brother Branham, we have seen you by the Spirit of God raise the dead. They stood present and watched it, see? And we know that you be a prophet of the Lord. Just say the word. I said, I cannot say it unless it's put in my mouth.
Bangaphi abamaziyo umzalwane uStadsclave, umzalwane nodade uStadsclave. Ditsalelwe umnxeba ovela eGermany kathathu ngobunye ubusuku. Umntwana wabo ebefile. Bacela, mzalwane uBranham, sikubonile ngomoya kaThixo, uvusa abafileyo, babemi bekhona beyibukela, uyabona. Kwaye siyazi ukuba ungumprofeti wenkosi, thetha nje ilizwi. Ndathi, angeke ndilithethe ngaphandle kokuba libekiwe emlonyeni wam.
Come to Germany. I got it right quick. They phoned in. Got a jet plane that could bring you to Germany in 6 hours, an army jet. That would fly me to Germany to raise a dead baby. An army jet would take you over in 6 hours in Louisville. From Manson, Germany.
Yiza eGermany. Ndavuka ngokukhawuleza. Kwaye batsala umnxeba. Sinenqwelo ntaka engakuzisa eGermany kwiiyure ezintandathu. Inqwelo ntaka yasemkhosini engandibhabhisa ukuya eGermany. Ndiye kuvusa umntwana ofileyo. Inqwelo ntaka yasemkhosini iya kundisa ngaphesheya kwiiyure ezintandathu ukusuka eLouisville. Ukuya eMuken, eGermany.
I went in and got on my knees and I said, Father, what must I say? Speaking my mouth. He didn't answer me. I went out to the woods. I said, Father, what must I say? Put the words in my mouth. I'll go in vain if not. I went back and didn't answer me. Come in. Through the night I prayed, Lord, put the words in my mouth. Nothing answered.
Ndangena phaya, ndaze ndaya emadolweni am, ndaze ndathi, bawo kumele ndithini. Thetha emlonyeni wam, akandiphendula. Ndaya emahlathini ndathi, bawo kumele ndithini, beka amazwi emlonyeni wam, ndiyakuhambela ilize ukuba kunjalo. Ndabuyela emva, akandiphendula. Ndangena ubusuku ndathandaza. Nkosi, beka amazwi emlonyeni wami akwabakho into iphendulayo.
Next morning my wife got up. As soon as she left the work, I stood up. She said, "Do not rebuke this. This is the hand of the Lord."
Kwintsasa elandelayo, inkosikazi yami yavuka, kwathi nje ukuba amke ilizwi ndaphakama, wathi, "Musa ukukukhalimela oku, oku sisandla senkosi." Aha.
Then quickly to the phone, "I cannot come. No, this is the hand of the Lord. I be forbidden." You see what power there is on that rebuke? When God said, "Don't you do that," for it's the hand of the Lord. Now Moses one time was told not to do something, went and done it anyhow. Remember? So I didn't go.
Ke ngokukhawuleza emnxebeni, andinakuza. Hayi, oku sisandla senkosi, ndiyakuthintelwa. Uyabona amandla akhoyo kokwa kukhalima xa uThixo wathi, "Musa ukuyenza laa nto ngoba sisandla senkosi." Ngoku uMoses ngelinye ilixa waxelelwa ukuba angayenzi into ethile, waya kuyenza nakanjani. Uyakhumbula? Ngoko andaya.
Now I can bring statements to show of four different people have pronounced dead by doctors after prayer and rebuke of death. See, we're standing there to rebuke that thing. And if God gave you power to do something, you better be careful what you're doing.
Amen.
You better be careful. So don't.
Kwaye, ndingakuphathela okubhaliweyo okubonisa abantu abane abohlukileyo abathi babecelwe ukuba bafile ngoqhiqha emveni komthandazo nokukhalimela ukufa. Uyabona, simaphaya ukuyikhalimela laa nto. Kwaye ukuba uThixo ukunike amandla okwenza into ethile, kungcono uyilumkele into oyenzayo. Uyabona, kungcono uyilumkele. Wathi Musa,
"I remember that might not register with you so greatly, but to me it meant something. See, do not rebuke this." Real sweet, kind voice. About 6:30, I believe it was 6:30 that morning, said, "Do not rebuke this. This is the hand of the Lord." I said, "Thank you, Father. Thank you, Lord. I will not do it." If he said, "Rebuke this, this is the enemy," said then, I'd say, "Let's go." You'd have been done.
Ngoku khumbula, laa nto ingangakungeni kakuhle kakhulu wena, kodwa kum yathetha ukuthile. Uyabona, Musa ukukukhalimela oku elimnandi okwenene elinobubele ilizwi malunga necala emveni kweyesithandathu. Ndiyakholwa bekulilo icala emva kweyesithandathu kulaa ntsasa lathi, "Musa ukukukhalimela oku, oku sisandla senkosi." Ndathi, "Enkosi bawo, enkosi, enkosi, andizokuyenza." Ukuba ebethe kukhalimele oku, oku litshaba lingenele, bendiya kuthi masihambeni, kwaye biya kwenziwa.
When that little boy there in Finland was laying there dead and mashed up, not even a sound bone in his body, the Lord said, "That was the hand of Satan," said, "Rebuke it." And I said, "Death, you can't hold him. Bring him back, let him loose."
Qala nkwenkwe incinane phaya eFinland yayilele phaya ifile ibotyoziwe kungekho nethemba eliphilileyo emzimbeni wayo. Inkosi yathi yayisisandla sikaSathane, yathi, "Kukukhalimele." Ndaze ndathi, "Kufa awunakumbamba, mbuyise mkhulule."
Amen.
Very gently his feet well. Not even a broken bone in his body. That's the word of the Lord. I cannot use the word of the Lord till the word of the Lord comes to me.
Phaya yatsiba yama ngeenyawo zayo kuhle kungekho nkqune laphukileyo ithambo emzimbeni wayo. Lilizwi lenkosi elo, andinakulisebenzisa ilizwi lenkosi de ilizwi lenkosi lize kum.
But in the scripture, the word of the Lord has given me commission to pray for these sick people. Give you commission to pray for them. Now the prayer of faith shall save the sick. Let's pray. You bow your heads. We'll see what he says as we go through.
Kodwa esibhalweni ilizwi lenkosi linike umyalelo wokuthandazela abantu abagulayo. Linike wena umyalelo wokubathandazela. Ngoku umthandazo wokholo uya kumsindisa ogulayo. Masithandazeni, nithobise iintloko zenu. Siza kubona ukuba uthini ngexa nidlula. UngumKristu, unguye. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuba uYesu uza kuphilisa. Unengxaki encinane yesisu, ubulaleke nayo iminyaka, dade. Ngoku uza kuphila. ukuba uya kukholwa. Gogo, Nkosi Thixo, lo mfazi mncinane kumele afe ngaphandle kokuba umncede. Gogo, ndiyathandaza njengokuba ndijonga kuye, andiboni sizathu sokuba afe, kwaye ndiyava emoyeni wam, Nkosi, ukuba yintando yakho evunyelweyo ngoku ukuba ndikukhalimele oku. Sathana, mkhulule egameni likaYesu Kristu wangangaphila aze kweli bandla aze kunika ubungqina kuzuko lukaThixo. Amen. Ngoku, ngokulula njengokuba oku yakho njalo, nenekazi, uza kuphila. Uyakukholwa oko mzalwane? Uyakholwa ezantsi apho ukuba uza kuphila? Hamba ngoku, qalisa ukutya nantoni na oyi, uza kuba ngoko, uza kulunga konke. Ngoku, ulindele ukunika ihlabathi istroke, ulikhubaze, linike wena istroke, lenza wena ube ngokhubazekileyo. Ngoku, uThixo wezulu, othatha istroke sakhe asisuse ehlabathini, ukuze anike uxolo lwesono ngela gama linye. Angakunika uxolo lwesono, asuse istroke kuwe, akwenze uphile. Kholwa ukuba angayenza loo ntliziyo ibethe kakuhle, kwenze oko, uya kuphila. Nkosi Yesu, lo mfazi ulihlwempu kumele alale kwesi situlo samavili ubomi bakhe bonke obuseleyo aze ke athathwe amke. Kodwa siyacela ukuba la mandla kaSathana athathwe asuswe kuye, yanga angaphila ahambe abe ngendlela eqhelekileyo njengoko wakhe wabanjalo. Sikucela oko egameni likaYesu. Amen. Uyakholwa? Ngumsebenzi ogqityiweyo. Kwenzekile. Yintoni inkathazo? Kungekho loyiko. Kungekho. Wawunga. Wawuphilisiwe kumhlaza ngelinye ilixa. Mkhulule. Nika yonke into kuYesu. Nkosi Yesu, ndibeka isandla sam phezu kwalo mfazi, kwaye ndikhalimela isigulo sakhe. Ndiyazi ukuba ungumKristu, uzalwe ngomoya. Ndiyayithatha isuke kuye, egameni likaYesu Kristu elimangalisayo, igama. Amen.
Lord God, for her precious brother, I ask for his salvation. Amen. So be thankful.
Nkosi Thixo, ukwenzela umntakwabo oxabisekileyo, ndicela usindiso lwakhe egameni likaYesu. Yima kuloo nto. Amen. Iza kwenziwa.
Lord Jesus, of all this young man says, from you he prayed to receive it. Amen. As your servant, I lay my hands upon you in the name of Jesus Christ. Not for me, but you. And not for you, Lord.
Ngaba ukulungele ukwamkela impiliso yakho? Nyana, kulungile. imkile ukuya esandleni sakhe. Nkosi Yesu, phezu kwalo mfana usemtsha owathi okuvela kuwe ukuthandazela ukwamkela impiliso yakhe. Njengomkhonzi wakho, ndibeka izandla zam phezu kwakhe egameni likaYesu Kristu. Amen. Ngoku nje nayiphi ngoku. Ubize nje igama lakhe ngoku. Hayi kum.
Father God, as only a son that once leaned on the bosom of a mother, she patted him and played with him and held his little hand under the human baby. Now Satan's part of a new institution. God, he comes to the Holy Church of the Living God, a church that's born to the Spirit of God.
Amen.
A church that the God, Spirit of God lives in and makes itself known. And today by prayer, we deliver that woman from that institution.
Amen.
In the name of Jesus.
Bawothixo, njengonyana kuphela owathi ngelinye ilixa woyama esifubeni sikamama, wambambazelwa, kwaye wathandaza naye, waze wabamba isandla sakhe esincinane xa wayelusana olungqumshelayo. Ngoku, uSathana mfake kwiziko labagula ngengqondo. Thixo, uze kwibandla elingcwele loThixo ophilayo, ibandla elizelwe ngomoya kaThixo. Ibandla umoya kaThixo ophila kulo, aze azazise, kwaye namhlanje ngomthandazo, siyamkhulula la mfazi kwela ziko, egameni likaYesu Kristu, siyathandaza. Amen. Iya ekhaya, ulungile, enkosi ngokuza, ucelele umama wakho, unyana wenene lowo.
For the
Le yimini yokukhululwa kwakho. Nkosi Yesu, ukwenzela lo mfazi usemtsha, ukwenzela usindiso lomyeni wakhe, nokukhululwa komqala wakhe, yanga ngakwamkela oko, egameni likaYesu Kristu, othi masize sukukholwe ngoku. Kwaye imveliso egqityiweyo.
For her son, I bless this handkerchief. May the hearing and the right condition come back to you.
Nkosi, oogqirha baxelile. Nkosi, isemzimbeni wakhe, iza emehlweni lakhe. Uze kukhululwa phezulu ngapha kwesi sibingelelo. Njengokuba eli bandla lingcwele lithandaza, ndicela ukukhululwa kwakhe egameni likaYesu Kristu. Oku kutsha kuza kuwushiya umzimba wakhe ngumsebenzi ogqityiweyo. Ukwenzela unyana wakhe, ndiyayisikelela le tshefu. Yanga ukuva nesimo esilungileyo singabuyela kwindlebe. Ngoku, ibandla liyathetha. Ngoku ibandla ngumzimba ongena kubonwa kaKristu. Sonke siya kuthandazela, uyabona, asenzi sivumo sokuba sisehlabathini kwakhona. Asithethi ngokuthingaza apho siya khona. Siyifumene indlela.
We were born in that way. We are the church of the living God. Heart was scattered all the world. But this is true of us. Today together we come in His name. We come to do what He said. What He said for you when we come together. Pray for the sick. Lay hands on them. Pray for the sick. May your heart come to you. In the name of Jesus Christ, I obey the commission of God's name.
Sizalelwe kula ndlela, silibandla loThixo ophilayo, ingxenye yalo, ngokuba lisasazwe kulo lonke ihlabathi, kodwa eli liqela labo, namhlanje sikunye siza egameni lakhe siza ukwenza oko wathi makwenziwe into angena kuyityhila xa siza kunye thandazela abagulayo beka izandla kubo umthandazo wokholo yakumsindisa ogulayo yanga ingxaki yenhliziyo yakho ingakushiya egameni likaYesu Kristu ndiyawuthobela umyalelo uThixo awandinika wona.